Sanibona ekuseni bangani, kube ngokungimangazayo ukuba lapha namhlanje. Bengingalindele ukuba lapha, bengizoba sezantsi eKentucky.
And a very dear friend of mine took terribly sick, our brother Lyle McSpadden.
Futhi nomngani wami impela othandekayo waba nokugula ngokwesabekayo umfowethu Lyle McSpadden esimweni sokufa esibhedlela. Unkosikazi ifika sini obevame ukuza lapha, indodana yakhe ifa futhi esibhedlela, futhi ngakho-ke angihambanga futhi nje ngahlalela bona. Futhi ngakho-ke umnumzane Matheni webandla lePentecostal eNew Albany kumgwaqo Silver ukudlula nje ngophakathi kuka-Oak neSilver, ngiyacabanga futhi bengifanele ngimkhulumele namhlanje ebusuku futhi ngamtshela ngakukhansela ngolwesithathu olwedlule, futhi ngamtshela ukuthi bengizolinda ngize ngibuye ngisuka e-Indianapolis. Futhi kodwa-ke nje njengoba ngigijimela esibhedlela izolo ukubona umfowethu Lyle ngani, ngihlangane naye futhi wathi awu ngiyabona wambanga, futhi ngathi qabo, wathi awu woza khuluma empeleni. Ngakho-ke ngiqagele iNkosi Thanda ngizoba sezansi lapho namhlanje ebusuku ukukhulumela umfowethu uMatheni. Futhi yebo ngimtshelile ukuthi ngenkathi siye ezansi lapho bengizoba nenkonzo yakhe yokuphulukiswa. Futhi ngokuvamile ngiyathanda kuzile ukudla cishe izinsuku ezintathu ngaphambi kwenkonzo yokuphulukiswa. Ngakho-ke ngamtshela ukuthi bengizokhuluma futhi uma noma ubani lapho besizobakhulekela empeleni nje umugqa omkhuleko ojwayelekile. Manje sinelinye iviki ngaphezulu, iviki kusukela kumsombuluko olandelayo. Manje kuze kube izinkonzo ziyaqala eThabanakele iCathedral e-Indianapolis. Futhi siyathemba ukuthi iNkosi izosibusisa phezulu lapho kowedlulele omkhulu umhlangano. Njengomntwana enokulindela uKhisimusi ngilindelele yonkonzo. Nina into ethize nje ngokukhonza iNkosi, sithole kukhathala kakhulu kwesinye isikhathi kuze kubukeka sengathi ngeke sisakwazi ukuqhubekela ngaphambidlana. Futhi ngakho uma uphumula enhla usuku nje noma ezimbili kunento kushayayo, futhi uzofanele uhambe futhi.
So today we are here for one.
Ngakho-ke namhlanje silapha ngenhloso eyodwa, leyo ngokukhonza iNkosi. Futhi ngaphambi nje kokuba nomkhuleko nokufunda kwezi, ngifuna ukuxolisa isidlangaleleni kumfowethu Neville. Izolo ngihlala ekhaya ngisuke ezansi eKentucky izolo okungokuhlosiweyo ukumshumayelela ekusakazeni ngomgqibelo olandelayo. Futhi uNkulunkulu ethanda nomfowethu Neville ethanda, ngifuna ukukhuluma ekusakazeni kwasekuseni ngomgqibelo olandelayo ukwenzela umfowethu Neville. Futhi ngakho-ke waba nomusa kungixolela kalula, wathi ngiqagele ngamqonela. Futhi ungomunye walabo bafo ngingadlulisela ukuncoma emuva, futhi ngilindele umuntu othize. Futhi okungenze ngaphatheka kabi bekusesekuseni ngalokho kuza lapho ngenkathi bengibizele kumfowethu Lyle kanye nabo eNew Albany. Futhi bekuthi akube imizuzu nje eyishumi ngaphambi kwelesi shiyagalolunye ngqo, futhi ngathi oh bengifanele ngibe lokho kusakaza imizuzwini eyishumi. Futhi lapha mina eJeffersonville yena izansi lapho engilindile. Ngakho-ke umfowethu Wood umbizile izolo, futhi ngacabanga ukuthi bengizoletha umfowethu Wood angixolisele kuqala. Niyazi ngakho-ke ukujezisele ukungenza ngikhulume kulokhu kusa ukuba ngize ngehle. Ngakho-ke naku lapho ebesikhona. Futhi ngakho-ke sithemba ukuthi uNkulunkulu uzoba sezinkonzweni zethu. Anginalutho oluhloswe ngaphambili, angazi ngisho ukuthi ngiqale kuphi embhalweni. Ngithathe nje ibhayibheli lami esikhashaneni esedlule, futhi ngagijimela ezansi. Bekumele ngithole ibhayibheli lami iCollins ngenxa yokuthi libhalwe kakhulu lwanyana. He, ngidlulile emashumini amane, niyazi. Ngakho-ke uma usinamashumi amane ubudala noma yini esondele kuwo, awukuboni njengoba ubukwenza, niyazi. Bangake owaziyo ukuthi iqiniso na? Yebo, yebo mnumzane. Lapha kungekude kakhulu, ngacabanga ngathi kunento engalungile ngami. Angikwazi ukugqoka izindilazi zilihlaza noma izingelazi zinsundu, akaze ngikwazi, ziyangigulisa esiswini. Ngakho-ke ngathi kunento engalungile, ngabiza udokotela de, futhi ngathi dok, yini eyenza imibala? Ngayaxile ngamehlo ami, ngitshele mbala muni wezingilazi ngimele ngibe nazo na? Wathi mina ngingathi ngikutshela ukuthi yini. Wathi ngizokutshela, ngizokuthumela nje ngaphesheya eLouisville kwabanye ungoti lapho kulokho. Awu ngathi angivuni ukucilonga kwamehlo ngathi nginamehlo akahle ngama futhi ngibone unwele lulele kuyiphansi lendlu wathi kodwa kungcono ngikunike ukuhlola nakanjani futhi uzokutshela ukuthi imbala muni ofanele ube nawo ngakho ke ngaya ngaphesheya lapho futhi ngeza ukuthola wayengumfo wethu kumkristu ufuna ukubuyela nami eAfrika futhi yenze iminingi imisebenzi wathi manje bona bomntabo bayinqaba kakhulu yabo wathi abasoze bavumele ummezo basika kodwa bayakuthanda futhi ngifuna ukunika izinyanga ezisithupha zomsebenzi wamahala yokuthatha isilazi nezinto ezinjalo kwabomdabu futhi wathi ngenkathi uya ngale wathi ngingathanda ukunikezela izinyanga ezisithupha zempilo yami emsebenzini wenkosi ngathi dog uyakholela kuphulukisweni ngokukankulunkulu na wathi lonke izwi lakho futhi unginika ubufakazi ngesinye isikhathi ngenkathi wayengungoti womphimbo namehlo wathi bambiza ingane encanyana ibigwinye enye yalezo zimpembe futhi yakuthola kubambeka emphinjeni wayo wathi ngaya lapho futhi nengane yayishona bawugijimisela esibhedlela yayingekho into ongayenza wathi ngazange ukuthi ngenzeni ngakho ke wathi nga nje thanda ngaphuma phandle kamelweni futhi ngathi babo sezulwini othandekayo ngisize ngazi ngandlela thize ukuthi ngimenzele ini lowo mntwana oswele kuyafa futhi angeke ngithole lutho ukukuzungeza ukukudluthula futhi angazi ukuthi ngenzeni futhi wathi ingane yahamba futhi nempempe yandiza yaphumela kwiphansi lendlu ngakho-ke wathi ngingasuka kanjani ekukholweni na ngikhuleke uguqule izinto kunjalo ngakho-ke wangitshela sihlala lapho futhi saxoxa sikhashanyana futhi wayenalokho kuncanyana ikamela elimnyama wayenento encanyana yiza lapho futhi ngibone ilambe libomve elincanyana wathi ungakufunda lokho na ngiyakubona kwathi amashumi amabili ngathi yebo mnumzane bengingakufunda noma ngengendlela amashumi amabili khona-ke wabeka ishumi nanhlanu bengingakufunda futhi ishumi bengingakufunda wathi hawu akukho kubi kakhulu ngamehlo akho khona-ke wayesebeka itelescope encanyana phandle lapha ne wathi ngifundele lokho futhi ngiyakuqaphela bengingakufunda kahle waqhubeka esondela eduze ngaqala kunenza ekufundeni kwami ngenkathi enza kangangalokhu ngayeka wathi ngizokutshela ngaphambi kokuba ngikubuze usudlulile amashumi amane ngathi yebo kunjalo ngathi nginamashumi amane nanhlanu futhi wathi awu uma indoda idlule emashumi amane wathi ngibona ukuthi ube kanjani nakho kude kangaka wathi njengezinwele zakho zibampunga isikhumba sakho siyashabana izinwele zize ezindlebeni zakho nokunye nokunye umnumzane again engakutshela lokho njengomkhundu ezinele futhi ngenkathi wedlule eminyakeni engamashumi amane kudala wathi izinhlamvu zakho zamehlo ziba buthuntu futhi ngeke zavuleka wathi manje ngizokutshela ukuthi ukwenza kanjani awu manje yenza izinxemu amehlo akho asondelane futhi ufunde lokho awu mfowethu bengingakufunda uma bekusondele kangako kimina ngenza izinxemu amehlo ami ngibeka izandla zami kanjalo uthi ngenze itelescope encanyana njengoba ubungakufunda akuyilutho olungalungile ngamehlo akho kuyimvelo nje amashumi amane kudala abantu bafanele bagqoke isibuko sokufunda futhi ngakho-ke wayefuna kungenzela ezinye futhi awu wenza kodwa angikaze ngizithande izinto niyabo futhi nje angikaze njalo ngicabange ngazo futhi ngiyafunda kwesinye isikhathi futhi kodwa ngizitholele nje iBhayibheli Collins elithe kubhalwa kakhulu ana futhi ngicabanga awangeke nje ngazijwayeza ukuzigqoka niyabo futhi awubuki uma bengizobuka phandle kanjalo angeke wabone lutho kodwa ubuka phansi eduze bese kukuletha kunyukele kuwe wathi manje uqala kufunda kanjena wathi into yokuqala uyazi lokho uqhubeka ufunda isandla sakho sibuyela emuva kude kangako ingalo yakho eyinto ngokwanele ukuze ukwazi ukufinyelela kukho ngakho-ke lokho yindlela kuyiyo futhi ngakho-ke manje inkosi ibusise manje ngifuna ukunibuza ukuthize kulokhu kusa ngaphambi kokuba siqale singene kwisifundo sikasonto sikole yini ukubaluleka na bengicabanga ngakho kube benginomphimbo wenele kulokhu kusa bengizoshumayela kuleso sifundo kodwa umphimbo wami awukahle futhi nginalo mhlangano ouza lapha e-New Albany namhlanje ebusuku futhi ngakho-ke futhi ngine imikhankaso yakala ngifuna nje ukufundisa umzuzu namhlanje ekuseni komunye umbhalo kodwa yini kubaluleka na mama wami ngiqekele ukuthi lapha ngimboni noma yikubi ngabe u yebo mama ukuthola kancanyana ngakho ke ngimbuzile izolo ngimbuzile isifundo ngoba bengitadisha ngaso ngihlala uthola into emqondweni wakho qala nje utadisha na futhi wepha kwenzile lokho isikhathi esiningi futhi uqala nje utadisha yini kubaluleka na futhi ngaqala kucabanga ngathi uyazi ukuba nginamadola ikhulu nezigidi etakelene lapha enqwabeni futhi nginenkinobho encanyana lapha uma ngicindezela le nkinobho ngilahlekelwa ikhulu lezigidi lamadola ami kodwa ngithole ukukhuluma nobaba wami omdala osedlulile ngehora elilodwa engumuntu ofayo futhi bengingeze njani na ukho kungabaza bengingacindezela inkinobho benginganikela ngekhulu lezigidi zamadola kulokukuza ukuhlalisa ubaba wami kulesi sihlalo ngenkathi ngifundisa lesi sifundo ngakho-ke inananilini imali na umphefumulo ungaphezu kangakanani kunemali na niyabo manje mama uyakhumbula ngenkathi nginaleyo ndala i-T model 4 encanyana endala i-26 model na ukuthi bengiyoyipholisha kanjani leyo nto ngangingumntwana nje cishe ishumi nesithupha ishumi nesikhombisa iminyaka obudala ngangiyisoni ngaleyo nkathi futhi ngeze ngizikhathi ngangisebenza nomnumzana Jenta emuva lapho futhi ngangiyo emva kwesonto lambama yiselekiseni ngangiyokwedla futhi ngilole konke izincezi lezinto kwesimpintsha moya futhi ngisihlanze sonke ngeselilambama bengiyopolisha leyo Ford encanyana endala kuze kube ibukeka ngathi upende uzophuma usuke kuyo kunganjani ukuba ngizamile kulokhu kuso kuthola ucezo lulodwa laleyo Fortuna kunganjani ukuba ngizamile kuthola olunyelwa lezo zincwezu ngizikhiphe kuleso zimpintsha moya na isikhathi esifanayo bengingazuza ngazi imphefumulo ngakipholisha iFord yami ngiyazibuza ukuthi kuphi kubaluleka ngangisebenza ngamasonto ekuseni phezulu lapha inqobo uma beyongivumela ngangekuthakasela ngoba ngangisesikweletini futhi nga kodwa kungibeke kuphi na uzene na futhi Ledford kunganjani uma umunye umuntu eza kuwe nami nomfowethu Neville kulokhu kusa zonke lapha sobathathu njalo futhi athi lefundisi ngizenika ngamunye wenu isigidi samadola umunye umuntu ubefanele ubengakwenza futhi ngathi manje mfowethu Ledford mfowethu Neville ngiyanitshela ukuthi asenzeni asiphume phandle zonke sithole bonke abantu abaswele esingakwazi ukubathola asenze lonke ikhaya elincanyana lijabule ngokutholela abantwanyana izimpahla ezimbalwa futhi sikhokhela isikweletu noma sithenge le ndawo encanyana besingeke sakugeje izigidi zamadola ocezu kungani ukususa inzalo kukho sinakekele ngendlela esingeza ngayo ngalokho sikufake kubekweni kwemali okuhle noma enye into futhi ngakho besiyokwenza njani na lokho bekuyoba kahle lokho kungesikho ukwenze noma ubani azi utho ngakho izinhliziyo zethu beziyozizwa zinelisekile kodwa manje eminyakeni eyikhulu kusuka namhlanje bazalwane bekuyothatha isimangaliso sikankulunkulu uma sisaphile eminyakeni eyikhulu kusukela namhlanje niyakwazi lokho manje besiyoba sephakadeni yini enhle isigidi samadola ebeziyokwenza noma konke ukondla abaswele nezinto esizenzile na yabo bekungeke kwabalelwa kokukhulu ukuba benginesigidi gidi kulokhu kuza besiyosisiza ngani emva kokuba sesihambile na kodwa ke ngikutshele into ethile asikakabi naleyo mali uyindoda esweleyo sonke sinjalo kunjalo siphila ngokuphiwa ngabantu ukuba ngabefundisi kodwa mfowethu e-Afrika oyedwa umfanyana omnyama okangaka kuphakama noma unondindwa ngaphandle komgwaqo ngaleyo elizwini munye umphefumulo wasindiswa ephakatheni lapho leyo nkanyezi ingekhanyisayo ngaleya igama lethu liyosongo kuyona kulapho-ko kubaluleka kwakho akusikho ukuthi unokungakanani ufisa kangakanani kungokungako ongakwenza ekusindiseni imiphefumulo kuKristu Jesu imali yethu izoshabalala lapho elinje leyofoli ndala encanyana futhi kulokhu kusekuhleli phezulu lapha egaraji ikhadi leka banginike yona kodwa ngolunye lwalezi zinsuku leyo khadi leka iyoba njengoba ifoti njalo iyobe ingasekho kepha uNkulunkulu uyobe lokhu efana
if I get a soul saved for Christ.
Kodwa uma ngithola umphefumulo uzindizwe kuKristu mfowethu, uma nje kusekhona iphakade, inkazimulo kaNkulunkulu yohlala kulowo mphefumulo. Ngakho ke yini kubaluleka nokona buhle buno obukwenzayo ngenkathi ugulwa kusemphinjeni wakho futhi nodokotela bona ukushaya kwenhliziyo kunyuka ngomkhono na inhle ngani imali yonke nalonke udumo na abantu bakumbambathe emhlane noma uba ngumuntu omkhulu yini enhle okukwenzela yona na akusikho ngisho nokuncane kuyashabalala futhi kuhlala lapha emhlabeni kodwa munye umphefumulo wasindiswa uyabona igama lakho lisonge kuwona inqobo nje uma inkanyezi yokusa iyoqhakaza esibhakabhakeni ngakho-ke asisindise imphefumulo bazalwane ngamunye nina abakhosikazi omuzi awuthi ngeke ube ngumshumayeli yenza into ethile okodumo lukankulunkulu khumbula izinto zaphakade zihlala ingula phakade futhi lokho kuthole imphefumulo isindiswe yenza lokho kube yinto yokuqala kwemisebenzi yakho yonke nemibono yakho yonke nezinhloso zakho zonke izolo ngimenge ngibambe isandla sikamama wami ingalo yami imgaxile ngesilevu sakhe siqhaqhazela nomfana wakhe lelapho efa wathi Billy ngilangazelile futhi ngalangazelela wena ukuba ubuye ethabenakele ngathi dadewethu ifika sini ngingathanda ukwenza lokho wathi ngathi awu buka dadewethu lapho engingajola khona mhlawumbe imiphefumulo engamashumi amahlanu ukuba isindiswe ngonyaka ithabenakele lokho bekungaba isivuno esihle sonyaka ngingathola inkulungwane eyikhulu yabo isindiswe kwelinye izwe niyabo uma ngingene enkazimulweni angifuni unkulunkulu ubeyongisindisa wangisindisa lokho kuxazululiwe kodwa into yakho ingukuthi uma ngifika lapho ngifuna ukubuka ngizungeze futhi ngibone izinkanyezi ezikhanyisa amen ngifuna ukubona into ethize yenze into ethize ukuba ngangifile futhi ngangiyindoda enkulu mongameli njengo-Lincoln noma into enjengaleyo bekuyoba nesikhumbuzo esikhulu kodwa kolunye usuku bekungeyikuba njalo kodwa umphefumulo wodwa owasindiswa enkazimulweni igama lakho liyosongwa kulowo inqobo nje uma kunephakade lithandela lizungeza awu asikhuleke manje
We so humbly come to these
Baba wethu sezulwini siza ngokuthobeka kuwe kulokhu kusa uNkulunkulu ngiyajabula ukuthi ngivukile cishe iminyaka engamashumi amabili nanhlanu edlule eqinisweni ukuthi injabulo iphathelene nezinto zalelizwe iphathelene nezinto zaphakade kusenza sijabule emphefumulweni wethu nokuthi nginokubonga okungakanani kulokhu kusa nokuthokoza kuwe ngensindiso yakho nomusa wakho lokho kungivumelile Nkosi ukubona macala wonke imiphefumulo eyisigidi guqa e-altari Oh Nkulunkulu ngolunye usuku olukhazimulayo ngenkathi sengiwela ngithemba kubabona bonke bekhanyisa lapho njengezinkanyezi bazalwane bami lapha bodadewethu namhlanje kuseni ngamunye uzwa ngendlela efanayo babeyingxenye kulokho Nkosi ngemikhuleko yabo nokunxusa kwabo nokubambelela phezu kukaNkulunkulu bekhuleka bekhuluma kwabanye futhi bekhuluma kakhulu okwezinto zikaNkulunkulu futhi siyathemba namhlanje uNkulunkulu uma kunanoma ubani phakathi lapho ngekho nje lapho kumele ngabo khona noma bengakamamukeli uKristu njengoba befanele benze kwangathi lolu kungaba usuku ukuthi esabe sizode singafiyo isinqusa phakathi sizokwenziwa ukukukhonza siphe khona baba kwangathi wonke umKristu phakathi lapha engathi izinhliziyo zabo zingavutha phakathi kulibona ukuphuma phandle ndawo thizeni othangweni lwemithi nasemigwaqeni emikhulu futhi belethe imphefumulo elahlekile kungakhathaleki ukuthi kuthobeke kangakanani bengaletha umphefumulo wodwa obungaletha isigidi emva kwawo asazi ukuthi yini esiyenzayo ngezinye izikhathi labo mama abancanyana bayamangala Nkosi kodwa abazange bazi ukuthi yini abakhuluma ngakho ngenkathi bekhuluma kumuntu osemncane noma omunye omdala noma into ethize mayelana nemiphefumulo yabo siphe Nkosi manje ngene ezwini Nkosi usezwini futhi siphe ukukholwa ukwenze izwi liphile futhi lenziwe namhlanje ekudalweni kwethu ezimpilweni zethu ngokuba sikucela egameni lakhe nakudumo molwake amen angena siqiniseko noma kwakungu-Dwight Moody ngiyakholwa kwakunguye umthungi wezicathulo waseBoston ngalolo suku wesifazane umncanyana ngezinsuku zakudala zeMethodist wayefuna ukwenzela inkosi into ethile ngakho-ke wayewatshe futhi waqongobezela imali yakhe ethola idola nohafu ngiyakholwa ukuba nomshumayeli osemdala ukuze azomshumayelela futhi ubeqashisa itebele samahashi ingxenye yodwa kokune noma ukuthize ngalobo busuku wahlanza sonke isitebele futhi wabeka ibhentshi elincenyana lokuwashela phansi okwealtare futhi nje ukuyikhombisa ukuthi kulubala kanjani kinina makhosikazi omuzi manje Yebo uthi oh mfuthi Branham uma ngingashumayela awudingeki nje ungubufakazi ungukuthonge impilo yakho futhi nezincwadana futhi waphuma wayekhoneni ekhangisa umhlangano futhi ezikhipha izidlulisa ngaso sonke isikhathi umuntu thizeni uyazithola babengazilahla mginqike ongcwele mshisekele futhi beqhubeka nebo umfanyana umdala uyadlule ngebluke elimantotshosana amasuspenda kababayi wakhe ephezu kwamahlomba akhe izinwele zilengela phansi ebusweni bakhe wathi nenekazi yini onikezela ngayo na lathi incwajana ndodana wayinikezele kuye kanjalo wayibuke wathi angekwazi kufunda lathi awu lithi kuzoba nomhlangano kusihlwa phezulu lapha oh wathi uzoba khona na awunankinga yini uma ngifika na lathi uyafuna na kufanele ufike sithandwa uma ungakwazi kulungile ngizokwenza lokho ngalobo busuku emva kwayo yonke imizamo yakhe nobuthaka umdala othembekile umshumayeli uyafika wangena epulpiti wakhuleka wacula iculo yena nenenekazi futhi lahlala njengezithameli zakhe emva komzuzu ebhatazela emnyango kwakuyilowo obukeke emanikini kumntwana izinwele zilengela phansi ebusweni bakhe uyazi ukuthi lowo kwakungubani na uDwight Moody ngalobo busuku waguqa ealtare wathumela isigidi semiphefumulo kuNkulunkulu niyabo awukwazi okwenzayo khulumise elincanyana kujesu fakaza cula noma khuleke njengesinkwa phezu kwamanzi kuyobuya kuwe ngolunye isuku kunjalo kulungile khumbule nje ungehluleki ungehluleki zuze mini imiphefumulo noma ngabe yini oyenzayo zuze imiphefumulo ngiyajabula ukubona abantu bethu lapha namhlanje ekuseni engekho wabo osedleleni ngokwazi kwami bonke begqoke izingubo ezinhle futhi nihlanzekile abantu ababukeka bekhaliphile nginokubonga okukhulu kuNkulunkulu ukwazi ukuthi ningaleyo ndlela ngiza lapha bangani sikhathi sinye ngesikhathi sengcindezelo ngenkathi ngishumayela kuma-overall futhi nihambe amamayela phakathi lapha futhi nanqamule izwe futhi kunganele okokudla futhi ngiyazi kunjalo ngiyakukhumbula uNkulunkulu usibusisile futhi sinokubonga kuye niyabo kodwa kulokhu kuza niyabo nibukeka kanjani nihlukile kulokhu kuza nginokubonga ngalokho kodwa ungakuvumeli lokho kukumise khumbulani ukuthi kuvela kuphi kuvela phezulu futhi izuzo umphefumulo lapho lokho kuyohlala engune phakade futhi mhlawumbe ingxenye enkulu kakhulu yena icishe ine-akhawunti yasebhange encanyana ndawondawo ngiyajabula ngalokho futhi engathi uNkulunkulu angakubusisa ngokucebile lokho kodwa ungakuvumeli lokho kuma endleleni yakho yokuzuza imiphefumulo kunjalo gcinani imiphefumulo kuqala manje bengicabanga ngemhlawumbe ngabuza umfowethu Neville noma aninaso isifundo thizeni sikasunday school ngakho-ke sifundisa nje noma yikuphi futhi ndawondawo ebhayibhelini futhi ngicabange ngokufundisa kulukukusa njengoba bengedla phambi kokungena ekamelweni icishe encwadini yesambulo khona ke ngakhumbula lelo hlelo lomsakazo luyaqhubeka uchungechunge encwadini yesambulo uCharles Feller ngicabanga uqhuba incwadi lo mfethi Feller ungumthayiphi yena qobo lwakhe futhi bengisaba ukuthi besingahlangana kulokho nje futhi selivele nikuzwile okunye kwakho ngakho-ke khona-ke ngacabanga besizoya ngale encwadini yamahebheru ingenhle bangakothanda incwadi yamahebheru na o ingenkulu asihambe siye ngale cishe esahlukeni seshumi ngicabanga ukuthi leso isahluko esihle angazi noma sengake ngafundisa yini ngaso kodwa cishe ngake lapha ingxenye yazo imvamisa ngiyithola amabili noma amavesi abathathu futhi bese lokho kuya kuxazulula futhi sesiqalile ebhayibhelini niyazi ngesinye isikhathi ngenkathi ngingena ekhefini ngilaba nje kakhulu ukuthola esinye isikhathi ngaphezulu lapho ngingahlala khona ethabenekele noma ndawondawo lapha futhi nje ngibe nochungechunge lwesitadi njengoba sasivame ukuthatha ibhayibheli njeyasencwadini ethize nje hamba nje kukame kubheke emuva nje naphambili ngemibhalo kanje
and establishes our
kubeka futhi kuqinisa kolu lwethu ilokho ke lezi zifundo ezikumele ngokuqinisa kolu lwethu manje sasilekwenise shumisa mayebheru angazi kungani nje ngihleli phakathi lapho ngivele ngavule kuso futhi sifuna kufunde kuleli okwesifunde sincanyana futhi ngikufundise uma sihlela lapha sithole ukuthi sike saba kukho ngaphambili phela ke sizophenya ngale kwenye into noma mhlawumbe inkosi izosiholela kwenye into ethize manje ningakhohlwa izinkonzo namhlanje kusihlwa ethabelekele lapha mfowethu uzobe khuluma kithi namhlanje kusihlwa futhi uma unanoma yimuphi wabangani ukuzungeza enew albani phansi lapho kwamfowethu umatheni sizokhuluma lapho isikhashana namhlanje kusihlwa futhi bese kube ngolwesithathu ebusuku nomfowethu Junior Jackson ngimzwile amen emzuzwini odlule kodwa ngingazi ngikwazi ukumthola futhi usesakhiweni futhi eyakhe ngolwesine ebusuku futhi ngiyakholwa unesonto ebusuku yabona ikhona Junior na angeke nganibeka oh ngimangali hleli ngemuva kwalowo mkhulu umfowethu naye emuva lapho eyakho yini inkonzo yakho ngolwesihla ngesolo ebusuku futhi nguJunior na ulwesine nesonto kulungile nezinkonzo zakhe namhlanje kusihlwa futhi uphandle kumgwaqo uState eNew Albany Estate naseMonroe futhi Jenta uyabona sekuyisikhathi eside kusukela ngafunda amamitha noma ngalungisa noma yimuphi umsebenzi sengingazikhohlwa zonke izitrato kodwa kune ngisathanda inkosi uJesu efanayo eyayinathi ngaleyo nkathi lapho eyangisiza khona kulezo zinsuku bengitshela umfowethu emzuzwini udlule ngangivamise kuyezanzi lapho bengiyobeke ngifunde khona amamitha futhi ngingongothe emnyango ngifunde imitha futhi ngidose ibhayibheli lami futhi ngifunde umzuzu phambi kokuba inenekazi lize eminyango into njengaleyo futhi ngithole isakhiwo esingena lutho esincinyane esidala ngoba ngeke wabathola manje lapho umuntu othize eshenxele ngaphandle ungene lapho futhi ubuyele endlwaneni futhi uguqe phansi futhi ukhuleke lokho ngokungukwenziwa lokho ngokuyinto eyakuqinisa lapho ubuka kuye
The book of Hebrews is the
manje incwadi yamaHebheru ingukuhlukanisa phakathi komthetho nomusa bangako waziyo ukuthi siphila ngomusa futhi kungesiwo umthetho na ngikhola umbhali angekho wazi khona impela kodwa akufana kakhulu noPawulu ngize ngithande ukukubiza ngokubhala kukaPawulu futhi wayekhuluma kumaHebheru
Now the gospel had already gone to the Gentiles because of Jesus.
Manje ivangeli selivele liye kwabezizwe ngoba amaJuda alinqaba futhi baye kwabezizwe nevangeli. Futhi manje uPawulu wayebhalele muva kumaHebheru ngokuba abaningi babo babefuna ukubuyela ngaphansi komthetho, bagcina umthetho futhi belokhu bekholwa kuKristu.
Futhi niyazi
lokho kusekhona namhlanje kukhona abantu namhlanje ozama ukugcina umthetho wethesamente elidala futhi abelokhu ngumKristu ngenkathi elilodwa liphambene kakhulu kwelinye uma wenze ingxenye yodwa yomthetho kuzomele uwenze wonke ungumenzi wecala kusho iBhayibheli ukwenza wonke umthetho ngakho ke uma wenze ingxenye yawo futhi koleke uma ugcina umthetho njengomhlatshelo namasabatha nezibopho nezidlo nokuwasha nakanjalo njalo ngaphansi komthetho kodwa sizeko ngaphansi komthetho manje singaphansi komusa futhi uPawulu uzama ukukhombisa labo umthetho wawuyisithunzi khona manje kuqaleni nakho lapha sikubona khona ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo ungesiwo umfanekiso wazo uqobo ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalo njalo iminyaka ngeminyaka kubenza baphelele labo osendelayo Hoye bekungeke lokho kwenze intshumayelo khona lapho na niyabona yabo manje umthetho wawuyithunzi lezinto ezizayo asikwelele lapho umzuzu nje phenyani nami emuva ku ngikhole ukuthi sahluko seshumi 2 sesambulo asikwelele kulokho sikashana nje futhi sibone uma singathola ingcinyana encanyana nje yento ethize enhle lapha ukuqala ngayo sicabanga ngethunzi manje sifune futhi manje wena neBhayibheli lakho Ngoba khona ezulwini sibonakaliso esikhulu owesifazane. Ufanekise yini owesifazane eBhayibhelini na? Ibandla. Owesifazane embethe ilanga, leyo kwakuyingubo yakhe ayeyigqokile, niyabo? Nenyanga iphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi nambili. futhi ekhulele wakhala esemihelweni esikwa ngobuhlungu bokubeletha. Qaphela, owesifazane wavela eziphakaphakeni kumbone kaJohane umembuli. Futhi wayembethe ilanga nenyanga iphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda kukhona umqhele wezinkanyezi ezishumi nambili. Manje lokho kufanekisa ini na? Imibono iyizifanekiso. Manje owesifazane yibandla, futhi ibandla lali inyanga yayiphansi kwezinyawo zakhe. Ngamanye amazwi, yayisakhanya kodwa wayengaphezu kwayo, ngoba wayesevele esebe sesimweni leso ukuthi wayebeletha umntwana. Wayesikwa imihele yokubeletha, futhi nenyanga yayishona nelanga lalikhanya. Manje inyanga yini eyenza inyanga ikhanye? Yilanga elikhanya kuyo, kuyizithunzi nje selanga. Futhi ngakho-ke inyanga isiphilile yedlule esikhathini sayo, futhi ilanga laliphakama. Usifazane wayengembethe inyanga, wayembethe ilanga. Kwakuyibandla legospel liqala ukuba khona. Ibandla lomthetho lidala, manje uthi awu ngabe lelo kwakuyibandla lomthetho na? Yebo. Jesu wafika kuqala kumaJuda, futhi kungesibo abezizwe yebo. Wayalela abafundi bakhe kuba bangayi kunoma ubani wezizwe, wathi uzele abakhe futhi abakhe abamemukelanga. Nina, wathi njengoba ebayalele esahlukweni seshumi sikaMathewu ongcwele, wathi ningahambi ngendlela yabezizwe, kodwa hambani kunalokho ezimvini ezilahlekileyo zika-Israyeli. Futhi njengoba nihamba, shimelani nithi umbuso wezulu ususondele, nebo ningahambi ngezindlela zomuzi waseSamariya noma yiphi yazo zonke izindlela, kodwa qalani niye emvini elilahlekile ka-Israyeli. Leso yisizathu kazimulo yokukhanya kwelanga yayikhanyezwe ngezwe wesifazane, futhi yena esezinhlungwini esikwa ngumhele kubeletheni lomntwana. Futhi wabeletha umntwana wesilisa oza kubusa izizwe ngentonga yensimbi, nedrago wema ngowesifazane obezaku iRoma. Beletha umntwana ukuze kuthi nxa esebelethile, futhi iRoma lamushushisa umntwana, bathumela ngaphambili futhi babulala zonke izingane kusukela eminyakeni emibili ubudala kwenyuke noma iminyaka emibili ubudala kwehle njalo, ukuthi bengabulala uKristu futhi bambambe lapho. Uherodi wenza lokhu kuthuma. Kodwa umntwana wowesifazane wahlwithelwa kuNkulunkulu kusukela ovukweni, wahlwithelwa kuNkulunkulu futhi uhleli kwese kunene sikaNkulunkulu. Manje lokho bekungaqashula yonke imfundiso yomntwana womuntu, bekungeke nani, yabo? Kodwa manje umthetho maBereshumi futhi nesithunzi sezinto ezizayo, futhi kungesiso isithombe impela kodwa isithunzi. Manje ngobunye busuku ngangidingida nomuntu kahle impela kwimfundiso yesikhathi seminyaka eyinkulungwane. Ngathi ngiyakholelwa esikhathini seminyaka eyinkulungwane ngoba kunamaningi amathunzi eTestamente elidala lawo akhuluma ukuthi kuyoba nesikhathi seminyaka eyinkulungwane, kufanele kube khona amathunzi amaningi. Bathi ngabe ibandla liyohamba ngaphambi kwezinhlupho na? Ngathi qhabo, ibandla ngeke lihambe lidlule ezinhluphweni, lizomele lihambe ngaphambi kwenhlupho amathunzi amaningi. Bukani lokho uNowa ekuqaleni, uNowa lonke iTestamente elidala, wonke umthetho, manje laliyithunzi lezinto ezinhle ezizayo. Manje ngaphambi kokuba isikhathi senhlupho sishaye kuqala, uNowa wayengumfanekiso waweliswa ngale njengentombelele, kodwa uEnoki waguqulwa ngaphambi nje kokuba inhlupho ishaye. Futhi u-Enoki wanyuzwa futhi akatholwanga ngoba uNkulunkulu wamthatha umfanekiso wokuhamba ngaphambili kwebandla. Futhi uNowa wambuka ngenkathi ebone u-Enoki ehamba, wayazi ukuthi kwakuyisikhathi sokungena emkhunjini ukuba athwalwe enhluphweni. IBhayibheli lathi kwakunezintombi ezilishumi ezaphuma ukuhlangabeza umyeni, futhi ezinhlanu zazihlakaniphile, ezinhlanu ziyiziwula, futhi zonke zaziyizintombi nto zonke, kodwa ezinhlanu yayihlakaniphile futhi zazinamafutha esibanini zazo. Futhi zaphuma ukuthi hlangabeze umyeni, nomyeni wafika. Futhi lezo ezazinamafutha zangena phakathi, nabo ukuguqulwa ukuhamba nomyeni. Kodwa lezo ezazishiwe ziyeza, futhi zafuna kungena nazo, njengalabo abeza futhi bangongqotha emnyango womkhumbi. Nowa, singenise, kodwa uNkulunkulu wawuvala umnyango. Futhi mngani wami olunye lwalezi zinsuku, uNkulunkulu uzokunika ukubiza kwakho kokugcina, khona-ke umnyango uzovalwa phakathi kwesihawu nokwahlulelwa. Ungashiywa ngaphandle, ngena ngaphakathi manje usengakwazi, ungenaki yokushiywa yizwe, ngena ngaphakathi kuKristu, ngokuba labo abakuKristu uNkulunkulu uyobaletha naye, niyabo? Khona-ke le ntombi ehlakaniphile yahambe ekuguqulweni. Futhi laba abanye abeza futhi bangqongqotha emnyango, kwenzakalani na? Yini ethathe indawo na? Ibabelathi baphonse ebumnyameni bangaphandle, lapho babekhala izinyembezi futhi belila futhi begedla amazinyo. Israyeli ngenkathi izikhathi senhlupho zishaya eGibhithe, kwakungekho ngisho into eyake yashaya eGibhithe ama-Israyeli, ngoba babesendaweni ehlinzekwe nguNkulunkulu iGosheni. Ngekho zinhlupho nhlobo, nebo bonke abanye babo babesenhluphweni, kodwa kungesiyo lena. Manje zonke lezo zinto zingamathunzi, kumele zifanekise kuthize. Futhi kodwa-ke njengoba sibona ukuza kwenkosi, siyabona ukuthi abantu babehamba kanjani ngalezo zinsuku, futhi sibone ukuthi abantu bathola ini, nenkani nemiqondo ephakeme, abathandi benjabulo ngaphezu kwabathanda uNkulunkulu. Leyo indlela okuyiyo namhlanje. Amadoda alandela izinkanuko zawo ezingekho ngcwele, sekube kwinto uxolo ngalokhu kusho bodadewethu, kodwa kuyeza kuze okwangempela ukuzi phathe kuhle kuba yinto cishe yemuva phakathi kwabantu bethu. Izolo esibhedlela eSaint Edwards ngizwe udokotela ehlephuka intombazane iba yizicucu emuva lapho. Wanyonya izitebhisi lapho ebengingaxhawula khona isandla sakhe. Wonke umuntu esibhedlela wayelalele ebuka. Kwakunentombazane emuva lapho inezinye zalezi zinto ezincinyana, igqoke ezindala, izingubo ezingekho ngcwele, ezifana nezikhinjana zangaphansi ezinoleyisi. Uyazi ukuthi iBhayibheli lithini ngalokho na? Uthi uyizinengise emehlweni kaNkulunkulu ukuba owesifazane agqoke amabhulukwe njengendoda. Kulungile. Futhi nakho lapho ekhona iham, udokotela wathi, emncanyana umfo okhubazekile, ngiyamazi kodwa ngilikhohliwe igama lakhe. Wathi, uqale ukuyitshela ukuthi dadewethu ukuvubela ungene esibhedlela kanjalo na? Wathi, kungani uyihlaza isibhedlela? Phuma lapha. Ngathi, mfana, ngifuna ukuxola isandla sakho ngokuqinisekile. Wathi, uke waza wangena kanjani ngaphambili na? Awunamahloni yini ngawe ukungena phakathi lapho ugqoke kanjalo na? Ngacabanga, oh mfowethu, kunjalo. Ngiyayincoma indoda enesibindi esanele ukubizwa kulungile ngokulungile nokungalungile ngokungalungile, ngaphandle kokuthi ungubani, yabo? Kodwa into yokuhlonipheka, oh nizongixolela, ngeke na? Ngifuna ukuma lapho mzuzu nje, manje ngifuna ngingahle ngiqondise lokhu kancanyana nje, mngani wami engimthandayo othandekayo. Ngingacabanga ukuthi umfowethu uBenham uzama ukuba luhlaza nginjalo, ngizama ukusho iqiniso kuphela. Futhi ngikwaziyo ukuthi ngale kazibulweni kolunye usuku, uma bengingabona impilo yakho ingengcolile, futhi khona-ke ngiyazi ukuthi ngangiyimbangela yakho, futhi ndikwazi iqiniso futhi ngingalisho. Qhabo, ngizokususa emahlombe ami ngikubeke kwawenu, yenze isinqumo sakho. Abesifazane bethu ogqoka kanjalo nomoya omubi, yabo, kunento eyodwa vo embhalweni yake yenza lokho. Lowo kwakungudevele wawundula abantu. Bukani manje, angiqondile khona ukuthi anina similo, angiqondile khona lokho dadewethu othandekayo, kodwa uzenkambisweni yosuku ngendlela uze nje kalula. Ucabanga ukuthi kuhle ngoba abanye bayakwenza, futhi awukuqondi ukuthi lokho kudevele enza lokho. Iqiniso yikho. Awudumile, uyasangana, uxole ngesisho, awu kunjalo, ngiqonde usanganisa into iqhele kuNkulunkulu. Oh, mangcwele kaNkulunkulu, awuhlali njalo lola nomuntu, angifisi namunye ukuba abhubhe, kodwa ukuthi bonke baphenduke. uNkulunkulu siphe sibini kosuku lapho abashumayeli lapha yilapho kwaqala khona ingobo milusi wakho emsamo ekubeka phezulu nakho kunjalo ufanele uqoshwe ukuba bengine bandla futhi abesifazane benza lonke ebandleni ngaso leso sikhathi bebeyophuma encwadini yebandla yebo mnumzane khona lapha uze uqonde twi uqale ngokukadle uNkulunkulu banike isibopho kodwa namhlanje ngaphuma ngaye St Joseph ngihlala njalo ngisezincincweni zalesi siphedlela lezi eziphuthumayo ngayo kuyobona ingane encanyana yiva umdlavuza noma isimo senso kukhishwe into eyodwa kuphela izinsuku ezimbili noma ezintathu budala nokuthi kanjani ukuthi loyo mfo omncanyana futhi lapho ngaqaphela isiphedlela samakatolika kukuhle kakhulu futhi nobubele ngiyesiphedlela samaprotestane kwakunenenekazi lifayo futhi ngadlula ukubeka izandla zami kulo umfundisi emi lapho wathi futhi ngamazisa ukuthi ngangisehlelweni yakulo wathi he qabo ungakwenzi lokho ungabeki isandla sakho phezu kwakhe ngathi iphepheli lasho awuphuma phandle wathi lolo hlobo aluluhle qabo asikufuni ukuba ubeke izandla zakho phezu kombuntu ogulayo phakathi lapha niyabona ukuthi kunjani na futhi lezo yisizathu ibandla lekatolika libagwinya ngezinkulunkwane kunjalo ngoba iprotestani ligxilile ngokwenele kunkulunkulu ukuba nesipiliyoni ukwazi ukuyikhona ngempela isikhathi esidala insindiso esuka enhlizweni amandla kunkulunkulu ayikho kunohlobo oluqukethe okungazakali futhi nakho lapho kukhona uhlobo olugcwalisiwe lilinde ukufika kwenkosi amen nakho lapho ukhona qaphela umthetho nesithunzi zonke lezi zinto esizibonayo manje ziyisithunzi yayingamathunzi futhi manje seziba ezangempela ngesihlala sivela futhi siba yigatsha bese ke siye embewini ukukhiqiza inhlobo efanayo yembewu eyangena emhlabathini zonke lezi zinto ziphuma kuGenesis futhi namhlanje manje kodwa lezi zikhonzi ezavela ngaphansi kwethunzi bezingeke zenziwe zaphelela asihlale kulelozi lapho banikele iminyaka emva kweminyaka ukubenza baphelele labo osondelayo. Ngifuna nazi manje, angaze ngizwe izikhathi eziningi abantu bathi, oh, angeke ophelele na, kunjalo, angeke waphelele emehlweni omuntu okanye naye. Kodwa ufanele uphelele, noma angeke waye ezulwini, kulungile.
The Bible said Jesus speaking in the Beatitudes,
Iphepheli lathi uJesu ekhuluma ezibusisweni uMathewu wathi ngakho phelelani njengalokho ubaba wenu osezulwini ephelele. Manje ke uzofanele ube nje uphelele njengoba uNkulunkulu enjalo noma ulahlekile. Manje uzokwenza kanjani na? Niyabonga. Manje iphutha elincanyana lilodwa futhi uzilahlekile inhlave yodwa yeso encanyana futhi uzuhambile ngoba akukhona engena phakathi kulezo ndawo kodwa ukuphelela uNkulunkulu wabeka uSathane phezulu lapho ngesinye isikhathi njengengelosi eyayiyindodana yokuza futhi wathatha izinto ezinhle zikaNkulunkulu futhi waziphendukezela ebubini. uNkulunkulu unesiqiniseko ukuthi akukho into eyongena lapha iyoke iphinde ikwenze yabo. Manje uzofanele uphelele. UJesu wathi yibani ngabaphelele njengokuba ubaba wenu osezulwini ephelele. Manje uzoba kanjani uma usalokhu uqhubeka wona? Uma usalokhu wenza kungesikho na?
This will kind of put a little
manje lokho uzokutisha kubeka ifinde lincanyana kwabomthetho kodwa qaphela akusikho lokho okwenzayo lokho uNkulunkulu akwenzile akusikho lokho okwenzayo lokho akwenzile nebo
you can't be perfect
angeke ophelele ungeke akwazi kuwena uqobo kodwa kuKristu uphelelisiwe awuthembele emisebenzini yakho emihle noma ebandleni lakho kulo kodwa wethembele egazini lakuchitheka lenkosi uJesu nakho lapho khona ilokho kukwenza uphelele nakho lokho okugxilisa ihange lakho lokukholwa kodwa ke kuphiliseni ngokukaNkulunkulu indlela efanayo angithembi indlela engizwa ngayo uma ngikwenzile bengiyoba sembhedeni kulokhu kusa kodwa bethembele emisebenzini yakhe esiqediwe wakusho wakuthembisa ngiyakukholwa nebo lokho yikho ngakho yibani ngabaphelele manje oh ingathi singathola nje ingxenyana iye kwelinye icala yile thile iguqukile enhlizweni yami
Let me ask
you something. We're sokwahlulelwa manje kungesikho ukwehlulelwa okukhulu kodwa ukubizelwa ngaphandle kwebandla niyakukholwa na?
We're living in the days of the segregation.
Siphila ezinsukwini zokwehlukanisa kunonosizi umbala wokwehlukanisa uzama ukuvuka ezweni lokho kumphedo.
But there is a real
kodwa kunesangempela isikhathi sokwehlukanisa okuyikho kokungesikho. UNkulunkulu uhlukanisa abantu bakhe babizela ngaphandle. Niyazi igama elifanayo ibandla lisho abahlukaniselwe babizelwe ngaphandle abahlukanisile. Amen. Fumani phakathi kwabo kusho iBhayibheli, lingahlanyeli esonweni zabo nasekungahlanzekeli kwabo, futhi ngiyakukwamukela uze kimi uqobo, futhi niyoba ngamadodana namadodakazi ami, futhi ngiyoba nguNkulunkulu kinini. Fumani izikhathi sokwehlukanisa, futhi okuningi kakhulu njengoba libone lusuku lusondele. Ibandla lake lazama ukuhamba bazihlela bona uqobo futhi manje sebebange yodwa enkulu kakhulu imbukuthela yokuphila njengezwe. Ngiyabona njengoba iBhayibheli lathi bakwenza kwiTestamente edala ngakho bakwenza abaningi babo. UNkulunkulu wababizela ngaphandle wabakhombisa izibonakaliso nezimangaliso futhi sonke isizukulwane sashabalala ehlane. Emva kokuba bebona izibonakaliso, emva kokuba uNkulunkulu ebenzele izibonakaliso, emva kokuba sebebona inkazimulo kaNkulunkulu, kodwa ezinhlizweni zabo babengakholwayo, bavungama uNkulunkulu abakhonontayo. UNkulunkulu wathi nje zahlukaniseni Mose futhi waqala isizukulwane esisha ukuba welise ezweni lesethembiso. Qabelani bangaki phakathi lapha kulokhu kuza bangamaKristu na? Ubungaphamisa izandla zakho, phakamisa nje izandla zakho, ngingumKristu. UNkulunkulu akadungiswe ukuthi ungumKristu. Ube umKristu kanjani na? Ngoba uthenga ngivule kuba umKristu na? Ngoba ufunile uNkulunkulu ngezinyembezi na? Ngoba uNkulunkulu ngomuzwa wokubiza kunjalo. Ngoba umfunile, ngoba ufune wena. Manje uma uqaphele ecaleni leBaptist noma iPresbyterian inkolo yamaArminian bonke bayembewini bathi awu uma uNkulunkulu engibizile haleluya khona ke ngikahle ngokuphelele ngizokwenza engivune ukukwenza. Lokho kukukhombisa ukuthi awukakakutholi futhi awubizwanga kunjalo. UNkulunkulu ekubizile uzothanda yena ngokukaNkulunkulu, izinto zeze zoba ngezifile kuwe. Lokho kuqinisile. Umva omncane ehlele emuva lapho ethatha kuqopha manje wangibuza yeza ingena okungowami omunye wabazalwane bami umnumzane Mesia, futhi uthatha kuqopha kwemilayezo emihlanganweni futhi okanye nayo uLeo noJean emuva lapha. Uliye wathi kimi efika kulokhu kuza wathi futhi uBrenham ikuphi okwaba ngokokuqala, ukukholwa kuveza uthando noma uthando luveza ukukholwa na? Ngathi uthando luveza ukukholwa, kungesikho ukukholwa. Uthando kumele uthande kuqala ngaphambi kokuba ube nokukholwa. Ngakho ke uma uthi nokukholwa futhi ungamthandi ngothando lobuNkulunkulu, uNkulunkulu ukholo lwakho luyize, niyabo, kuzomele uthande uNkulunkulu. Ngakho ke ungajoyina wonke amabandla ezweni wenze noma yini obufuna kuyenza, wenze konke ukuvuma ufune kukwenza. Kodwa uma kungekho elingokoqobo elake impela umoya ongcwele uthando lozelwe kabusha enhlizweni yakho kuNkulunkulu, ukholo lwakho luyize. Ungakadeleki ukusho kangakanani ukuthi umkhola kangakanani uNkulunkulu, lokho kuhlangani kalutho nako kuzomele kuzalwe enhlizweni yomuntu. Khona ke unokuphila kuphakade awusoze wahlukaniswa noNkulunkulu. Manje uma besinesikhathi ngibona ukuthi ababaningi abenu abanamabhayibheli kodwa ngale encwadini yesambulo. Lelani manje gqokani kebhizinisi lokucabanga futhi nivule izinhliziyo zenu. Ngifuna kusho ukuthile manje lapha, ngifuna nilalele duze ngenkathi umoya ungcwele useduze. IBhayibheli lathi esambulweni ukuthi umphiki Kristu uyofika ngosuku lokugcina futhi ukuthi uyoba luhlaza kakhulu. Futhi ngale kuMathewu ngcwele nakhona isahluko samashumi amabili nane uJesu kuluma wathi lapho kufika umphiki Kristu ukuthi uyasendela kakhulu njengomsebenzi ongempela kaNkulunkulu kuze kudukise nabakhethiweyo uma bekungezeka. Bheka dukisa nabakhethiweyo abakhethiweyo usukaphi na egameni abakhethwa.
He would deceive the very elected if it was possible.
Yodukisa nabakhethiweyo uma bekunokwenzeka. Niyabo kodwa kunjalo bakadukisa uNkulunkulu kalokho angeke kwenzeka. Njengangale kumaHebheru sathuka sesithupa wathi ngokuba kunekwenzeka kulabo abake bakhanyiswa futhi benziwa abahlanganyeli bakamoya ongcwele futhi banambitha iziphiwo zasezulwini namandla ezweni zayo uma bebengaphenduka futhi bazilungise kabusha bona uqobo kukho kuphenduka. Angeke kwenzeka, angeke kwenziwa kunjalo. Kungenzeka kuba kufaniswe, kungambuluziswa, abantu bengenza sengathi bangosibanibani futhi bengaphambukiswa nayo yonke into encanyana. Kule ndoda eyayilokhu izalwe ngomoya kaNkulunkulu, inkambo yakhe bekwe yabheka enkanyazini yasenyakatho. Haleluya! Futhi sonke ziyoka sizoze samzamazamise kunjalo. Angisho ukuthi angeke enze amaphutha, angeke ngathi angeke ashelele futhi awe lokho kuyiqiniso, kodwa ngokushesha nje engasukuma ngezinyawo zakhe futhi amehlo akhe abheke enkanyezini ngale futhi eqhubeke impela bakhethiweyo. Manje iBhayibheli lathi futhi ngiyazi lelo yizwi likaNkulunkulu ophilayo. Ibhayibheli lakusho lokhu, lalelani manje, niyabo nesile nomprofeti wamanga MPROFETHI ubunye nesilo amandla ubumthathu emunye bezihoko njengoba umthathu emunye bukaNkulunkulu. Manje bekani futhi sababangela bonke abancane abakhulu loyo ocebile noma ophovu ababophekile noma abakhululekile wesilisa noma wesifazane indoda noma wesifazane ingane noma ngaba ubani okwakunguye sabangela bonke abancane nabakhulu bazibeka uphawu ebunzini futhi babekwe uphawu embusweni obumnyama. Manje kunezimbili zimpawu oluqhubekayo namhlanje futhi awazi nje isikhathi sini. Oh mfowethu, kudedele lokhu kuhambe ngendlela ephansi kujule. Awazi ukuthi isikhathi sini ukuthi wena osemngceleni oyiziphethe namhlanje uzokwenza isinqumo sakho sokugcina kulungile. Ngeke ontengantenga isikhathi eside, umoya wami angeke uhlale njalo ulwela umuntu. Ngakho ungayendezela kwesikhashana, kepha umoya wami angeke uhlale njalo ulwela umuntu engosemqeni oyisiphetho. Kaphela uPaul esilo luwuphawu lokuhlubuka udevel, imisebenzi kadevel. UJesu wathi ngobulunga babo bebandla, ngokwesayensi yezenkolo yabo, ngolwazi lwabo lwasezikoleni, ngezitshelo zabo niyekubazi. Manje ngakho-ke isithelo sikamoya ongcwele siwuthande injabulo, ukuthula, ukubekezela, ukulunga, ubumnene, ukuba nesineke, ukuthobeka. Lokho isithelo sikamoya. Futhi isithelo lolo uphawu lukamoya ongcwele lukhombisa lelo thando lobuNkulunkulu lugxilile enhliziyweni nezinto zezwe ifike. Manje uphawu lukadevel lingukuzifanisa imisebenzi kungesiyo umusa, imisebenzi ifanekisa izinto ezizayo, ukuzenzisa, ukuya esontweni, uzenza ukuba ngumKristu. Kuphila nje ngezwe, uhlanganyela nezwe, uphumela ngaphandle kwendiza kwezwe, futhi kusondele kakhulu kakhulu, kuze kube amachala omabili azobukeka efana ncamashi, dukise nabakhethiweyo impela. Yani ilunga lebandla, lezo belinjalo, okahle kakhulu umuntu, uyesontweni, omuhle umuntu, oziphatha kahle, kodwa nokho phansi impela ezinzulwini zokujula kwabo, akukaze kube nesehlakalo sokuhlala kuka Jesu. Buka kuyesawu noJakobe. Kungani? Uyesawu wayemuhle njengokuphindwe kabili njengoJakobe impela, wayenjalo. Kodwa uJakobe wayenento eyodwa, wayenenkokhelo yomvuzo. Ulibonile lalolungela lokuzalwa futhi wakubalela into enkulu emhlabeni? Futhi namhlanje siyazama ukubala ukuya esentweni ukuze udokotela sibanibani noma umfowethu sibanibani ekhuluma yenza izinto ezinjengaleyo noma joyine ibandla elihle neqembu elihle liqhubeka livuselele mnandi sibiza lokho ngokwenza into ethize enhle lokho akusikho uNkulunkulu ubuka enhlizweni futhi inhliziyo kaJakobe ayibanga nendaba ukuthi noma yini yafika noma iyahamba kwakunesisade esizalo esiqinile sakhe leso ngokuthola lalo lungelo lokuzalwa. Kunekhono langempela namhlanje, vumele izwe likubize nganoma yini abayifunayo, bavumele bathi ngoshisekelayo uma befuna. Babiza uJesu, Belzebule, kakhulu kangakanani abayonibize ngakho, wathi nibusisiwe nxa bantu beyakunihlupha, lesho sonke isimo sokubi kini, okungamanga ngenxa yami. Thokozani futhi nibe ngabajabule ngokwedlulele ngoba mkhulu umvuzo wenu ezulwini, ngokuba bahlupha bona abaprofeti ngaphambi kwenu, niyakubona na?
What is the seal of God then?
Manje yini uphawu likaNkulunkulu khona ke na? Ngoba seFesu besine amashumi amathathu wathi ningamtabukisa uMoya oNgcwele. Yini na? Ngoba seFesu besine amashumi amathathu nine nikwenzayo ningamtabukisa uMoya oNgcwele. Manje ngiyazi abanye babo bathi yilokhu noma lokho noma kunye kodwa kunendaba iBhayibheli lathi wonke amazwi omuntu mawabe ngamanga futhi awami abe iqiniso. Abanye bathi kugcine izinsuku kuluphawu nabanye bathi kwenza lokhu kuluphawu nabanye bathi ukuba ngufakazi walokhu kuluphawu.
Grieve not the Holy Spirit of God whereby you are sealed.
Kodwa iBhayibheli lathi ningamtabukisa uMoya oNgcwele kaNkulunkulu nabeka uphawu kuze kube usuku lokuhlenga kwenu. Kuze kube nini na? Kuze kube usuku lokuhlenga kwenu. Ungenziwa kanjani na? Unkulunkulu engalenza iphutha na? Bengamnika umuntu uMoya oNgcwele futhi yena engongena ziphelo wazi kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni beyomnika umuntu uMoya oNgcwele futhi wamthembisa kuphila kuphakade futhi bese ke eguquka abususe kuyena lokho bekuyo menzo neziphelo njengami nawo ongaphansi kwamaphutha. Kodwa makabonga uNkulunkulu baba wethu esezulwini akawenza amaphutha ngokuqinisekile ngeke yenze iphutha. Kusukela ekuqaleni wayengongeni nasiphelo futhi uyoba njalo ekugcineni angeke enze amaphutha uphelele. Kaphela manje ngibuyele muva kumaHeberu futhi manje ngakho ibani ngabaphelele manje ngizokweqa ngale manje futhi ngiye esambulweni. Futhi wabangela bonke bobabili omkhulu omdala osemncane wesilizwe losifazane ababophekile nabakhululekile bazibeke uphawu ebunzini labo nasesandleni zabo.
And he deceived all except
futhi wadukisa bonke ngaphandle kwalabo amagama abo alotshwe encwadini yokuphila yewundlu.
He deceived all the whole earth.
Wakhohlisa bonke umhlaba wonke ezenkoloze wamukela amaKristu okwenziwa wadukisa ilunga lebandla wadukisa indoda eziphethe kahle wadukisa indoda elungile wadukisa ababizwa ngabashumayeli wadukisa ababizwa ngamaKristu wadukisa bonke ngokusakaza ukuchema kwakho kukhulu ethi sonke siyibandla elikhulu futhi besifanele sihlangane ndawonye futhi sibe nezinto zezwe nebandla nohulumeni kuhlangene. Kuyini? Sizoqeda zonke izimpi kuze kube phakade. Izinkulungwane zomama izigini zabo uzothi leyo yinto esiyifunayo bheka lapho kuvela khona tete wethu bheka lapho isizinda sakho sikhona futhi wadingisa bonke lapho amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphileyo undlu manje senilungela na naku lapho kukhona kungumbopho phinde kabili nomthwalo zindayo kulaleleni manje wadukisa bonke amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila ewundlu kusukela ngenkathi betshele ibandla na kusukela ngesikhathi sevuselelo na amagama abo halotshwa encwadini yokuphila ewundlu ngenkathi bengena ebandleni na qabo amagama alotshwa encwadini yokuphila yewundlu kusukela ekusekelweni kweze amen lokho kuyakwenza niyakuthola na lokho bekweqiwe iminyaka engamakhulu phakathi kwabafundisi kodwa buke ikamba lobukristu elilotshwanga encwadini yokuphila ewundlu ngenkathi eze ealtare ibhayibheli lathi igama lakhe lalotshwa encwadini yokuphila ewundlu indlela yonke ivela ekusekelweni kwezwe akekho ngeza kimi uma ubaba uhambe ngamdonsi futhi bonke laba abazayo ngizomnika kuphile kungune phakade futhi ngiyomvusa ngezinsuku zokugcina yini esiyesabayo na ngilaleleni mfowethu okhandlekile ibhayibheli lathi lokho ujesu wayeyiwundlu likankulunkulu elahlatshwa kusukela ekusekeleni kwezwe qaphela hohe kuyivuthisa kanjani inhliziyo yakho kukunika kanjani lokhu ithemba emuva le ngaphambi kokusekela kwezwe ngenkathi usathane ephambukisa ubume unkulunkulu engongenaziphelo wabuka phansi komkhuthi wesikhathi futhi wabona isiphelo ngokwazi ngaphambili uba engazazi zonke izinto ndimqindile unkulunkulu ndimenzile waba ngonesiphelo njengawe nami kodwa unkulunkulu akanasigcino amandla kankulunkulu ulwazi lukankulunkulu yonke into ungenamandla onke emuva le ngaphambi kokusekela kwezwe ngenkathi usathane senzile ububi ngoba usathane wayenakho emqondweni wakhe ayezokwenza futhi unkulunkulu wabona ukuthi engabhekela kanjani nakho amen ibhayibheli lathi ekuqaleni wayekhona ulizwi ujohane ongcwele wokuqala ulizwi wayekunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu ekuqaleni ngenkathi isikhathi siqala kwakuyiphakade ngaphambi kwalokho lokhu kusesikhathini esikhuluma ngaso iphakade linjengokubonakala kasikhathi sinye lisoze lisoze lagcina lindilinga liqhubeka phakade naphakade naphakade lisone lingelasigcino lelo elingazake libe noma lisoze laba nesigcino kodwa usathane wabeka kuhlukana phakathi lapho futhi uza yehla lapha futhi ubengadunga yonke into kodwa unkulunkulu ubonile lapho kungaba khona isikhala sesikhathi futhi eba ngomkhulu lowo ongenaziphelo kusukele ekuqaleni kuya ekuqaleni wabuka phansi futhi waye ekuqaleni izwi manje izwi lingumcabango obonakelisiwe unkulunkulu uqala ukucabanga njengoba eqala kubona zonke izidalwa singumuntu esake seza emhlabeni futhi yonke inyoni nalo lonke izenze nayo yonke impukane halleluya lokho ngokungabi nasiphelo somandla ophakade unkulunkulu ohlale khona loyo nguye esimkhonzayo kulokhu kuza emuva le ekuqaleni futhi ubonile ukuthi kwakunabanye abantu owayezoshisekela ukusindiswa abanye abantu owayezofuna ukuba sindiswe abanye abantu abazothembeka enhlizweni yabo babefuna ukusindiswa khona ke uzofanele yenze kulungiselela insindiso yabo kunjalo noma basaze basindiswa futhi uyazi ukuthi noma yini engaphelela ngeke izengene ezulwini ngakho-ke uzofanele yenze indlela yokubaphelelisa amen niyakubona na khona-ke muva lapho wathi mina uqobo lwami ngizokwehlela ezweni futhi ngithathe umzimba wenyama futhi ngizokhokha inhlawulo edingakalayo lapha futhi ngizothatha indawo futhi ngizobenza baphelele ngoba ngizobaletha kimi futhi ngiphelele Kuleke ngenkali uJesu ethi ngibani kabaphelele ngisho nalabo aba uNkulunkulu uphelele. Kuleke lapha kwakunalomzimba ocubuzayo owawushayiwe futhi walinyaza ngenxa yesono futhi zonke izono izwe lake laba nazo noma nanini ebesingaba nazo sabekwa phezu kwakhe. Futhi ngumzimba uJehova uvuza ngosuku lokugcina lapho ngosuku lwesithathu emva kokufa kwakhe. Futhi uma sikulowo mzimba siphelele nje njengoba umzimba unjalo. Amen. Nako lapho khona. Ngena kanjani kulowo mzimba na? Ngena kanjani kuwona? IBhayibheli lathi kwabaseRoma besishiyagalombili elokuqala. Ngakho ke akusekho kulahla kulaba bakuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama kodwa ngomoya. Abalandaba ukuthi izwe lithini, noma ukuthi omunye umuntu uthini, noma ngisho imindeni yabo ithini, bahambe emoyeni kaNkulunkulu ekupheleleni uthando lobuNkulunkulu. Niyakubona na? Ngeke kanjani kukho na? Ngokutshe nibandla na? Ngokuxhawula izandla na? Ngombhabhathizo wamanzi na? Qhaba umnumzane. Zathiwa zashini nambili kwabaseKorinte bokuqala sathi ngamoya munye siphaphathizela emzimbeni munye futhi saba ngamalunga leyo mzimba. Futhi kwalake akusikho engikwenzile ngiyikho engangiyikho noma ngalutho ngakho kuyiloko uNkulunkulu angenzela khona kuKristu futhi zipheleliswe ngomhlatshelo wethu. Akenzi iphutha, ubengeka kungenise ukuba bewungafanele. Uyayazi inhliziyo yakho kunjalo. Wazo yiko, wazo kukuqhumezelayo, uyazi ukuthi ngubani. Kunezicupha zonke ngasemgoqeni, impela uDevil uyobangela ukuba ukhubeke futhi wena uthi angikuqondanga kwenza lokho uNkulunkulu uyakwazi. Zalokho kuphelele ngoba kuneliphelele igazi elanikelelwa wena nsuku zonke futhi umnikelo ophayo lengaphambi kwasihlala sikaNkulunkulu somandla. Lokho iqiniso. Manje ungena kanjani phakathi lapho na? uNkulunkulu ngokwazi ngaphambili. Manje uNkulunkulu wathi uJesu manje gqokana amakepisi enu vulani inhliziyo yenu bukani. IBhayibheli lathi uJesu wayeyiwundli elahlatshwa kusukela kuphi na? Kusekelweni kwezwe wahlatshwa. Kungani na? uNkulunkulu ubaba ngenkathi ebuka phansi futhi ubonile ukuthi kanjani uJesu akezelanga nje ukufa ngokuhlefuhlefuza. Akagaza yeze ethi awu mhlawumbe umuntu thizeni uzobani nokudabuka ngenkathi bebona indlela engafa ngayo yonke into. Qhabo qhabo uNkulunkulu akaliphathi ibhizinisi lakhe kanjalo. uNkulunkulu uphathe ibhizinisi lakhe ngokuphelele. Lokho kuyiqiniso. Wayazi khona impela ukuthi yini eyizokwenzeka yileyo ndlela ayengakusho ngayo ngaphambili. Wazi khona impela akafisi ukuba ubhubhe namunye. Akafisi kodwa uma engongene siphelo uyazi ukuthi ubani oyakwenza futhi ubani ongezukwenza. Ngakho ke ungaphumula nesiqiniseko uma wemukele uNkulunkulu futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele ugxiliswe kuze kube isiphethelo sakho saphakade ngokweqiniso. Niyabo wazi ngaphambili. Manje ebhekisisani iBhayibheli lasho ukuthi uJesu iwundlu lahlatshwa ngaphambi kokusekela kwezwe. Oh ngiyazi ngiyaxaka phezulu lapha kodwa ngizwa ngikahle kakhulu. What? Bukani, yini na? uJesu wahlatshwa ngaphambi kokuba izwe lize libe ngisho necashazi lokungcola lokuqala labekwa. uJesu wayesevele ehlatshiwe. Bukani na? Ngoba uNkulunkulu naku nakukhona, niyakuthola uNkulunkulu ngokwazi ngaphambili ngenkathi ayeyizwi ekuqaleni waqonda umcabango. Manje kungumcabango nje khona ke ngenkathi ukukhuluma futhi wathi kwaba njalo uJesu wahlatshwa ngalo mzuzu uNkulunkulu ekhuluma izwi. Yini ke phona iminyaka ezinkulungwane ezine kamuva uza futhi wakhokha inani lokho uNkulunkulu ebese vele kwenzile kuva lapha ngezwi lakhe. Kwakufanele afike bonke devil eziyokweni babengeke bamgcine ukuba angezi uNkulunkulu sevele ukukhulumile. Manje kona ngabe usuzigqokile izicathulo zakho zenjabulo na? Lalela lokhu, uma ungumKristu, uma ngempela ungumntwana kaNkulunkulu, iBhayibheli lathi lokho akusikho, oh Mshumayeli, lelo iBhayibheli. Lathi amagama enu alotshwe encwadini yokuphila iwundlu ngaphambi kokusekela kwezwe.
Oh,
hey, izikhathi ezifanayo uKristu ukuthi uNkulunkulu wathi uKristu uyohlatshwa waloba igama lakho ngelakhe. Haleluya! Nakho lapho khona. Igama lakho lalotshwa phakathi. Wathi futhi wadukisa bonke abakhulu nabancane, abaningi babengamalunga ebandla. AmaKristu enziwe wadukisa bonke amagama abo ayengalotshangwa kungesikho encwadini yebandla, kodwa encwadini yokuphila yewundlu nini na? Ngaphambi kokusekela kwezwe. Nkulunkulu waloba igama lakhe encwadini yokuphila yewundlu ngezwi lakhe elikhulunyiwe, futhi wathumela uKristu umnikelo ukulilethe ukuhlenga lelo qembu elifanayo lelo alobile amagama abo encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekela kwezwe. Manje laba babizile ubalungisisile, wababiza ngaphambi kokusekela kwezwe. Laba babizile ubalungisisile, futhi laba balungisisile usebakhazimulisile. Nkulunkulu afanayo ukuthi ngaphambi kokusekela kwezwe wabiza igama lakho futhi waliloba encwadini yokuphila yewundlu encwadini kusukela kusekelweni kwezwe usevele ukwenzela indawo enkazimulweni. Fulike kathi leli tabanakele lasemhlabeni lishabalaliswa sekuvele kukhona elinye elilindile lapho enkazimulweni. Nakho lapho ukhona lele ivangeli. Sikhathaza yini na? Kungani sihamba ngale sibuka kanje? Awu, ngiyamangala nje. Phakamisana amakhanda enu, iBhayibheli lathi phakamisana amadolo axegayo, futhi nivumele izandla ziphakama lezo ezike zalengela phansi, akuthi loyo teketeke athi nginamandla. Amen. Ngokuba ivangeli lilethiwe yizindaba ezinhle, futhi kulokhu kuza umoya ogcwele kugezi unilethele izindaba ezinhle ukuthi kusukela ngaphambi kokusekela kwezwe uNkulunkulu waloba igama lakhe encwadini yokuphila yewundlu. Ngoko tebela abaphuma sakwena ngeke balicima lisuke lapho. Izwi likaNkulunkulu selivele likhulumile ngokuqiniseka nje kuzakwenzeka njengoba uNkulunkulu kulobile phakathi lapho ngaphambi kokusekela kwezwe. Amen. Ukazimule kangakanani ubaba wethu esisezulwini othendweni lakhe olungenasiphelo nomusa wakhe ukusenzela lokho. Wathi yibani kabaphelele njengalokhu ubaba wenu osezulwini ephelele. Ungaba kanjani na ngenkathi kungesikho kuphelela kwami, kungesikho kuphelela kwakho, kungukuphelela kwakhe kwezi lakhe ukuthi wakukhetha futhi uzake ukhethe yena, futhi waletha wena kuKristu, futhi uvikeleke ngoJesu Kristu, futhi nje njengophelele njengoKristu wayenjalo phambi kukaNkulunkulu. Ngokuba uzimele ngokwakhe ume kuye ngento eyodwa, ngiyamkhola uNkulunkulu. Amen. Oh, ngiyamthanda. Oh, hey. Ngakho linye icala lase-Edeni. Amen. Kuyoba yisikhathi esimangalisayo kangakanani Zulumbe, ngenkathi ubuke muva phansi futhi uthi ngangisabelani na? Kungani injabulo engiyikhethile? Sizontombi kulokhu kusa noma wena ndoda esikhulile noma wesifazane ongakaze abe ngumKristu, uNkulunkulu uqhubekile wangqongqotha enhliziyweni yakho. Oh, yebo, ungahle ungene ngaphakathi kugcineni komgwaqo, kodwa awayikuba nenjabulo, ziyobe zingekho izinkanyezi ezikuzungezile ukukhanyisa. Angifuni kuma kanjalo, ngifuna ukuza yena yethi kwenzeka kahle nceku yami enhle nethembekile, ngifuna ukukhombisa yena ukuthakasela kwami. Owami bale mncanyana uNkosikazi omdala nezinwele zimpunga, bengingathanda kanjani ukumenzela into ethize leyo engaziyo ukuthi uyayithanda, ngoba ngiyamthanda futhi ngiyazi ukuthi uyangithanda. Futhi uba lokho bengingakwenzela uNkosikazi wami othandweni lobuntu, bengifaneleke ngenzeni ukwazi ukuthi uNkulunkulu ngomusa ngaphambi kokusekela kwezwe ungibonile osweni soni sincanyana esiyendayo, futhi ngangiye ezakweni futhi ngingeke ngazisiza na? futhi wangigcoba ngaphambili futhi wafaka igama lami encwadini yokuphile yewudla ngaphambi kokucela kwezwe. Oh, ngiyamthatha, akukho ndlela nakanye yokuhlala ngisho. Uma yizi ibhayibheli lathi yiso alikubonanga indleba yikuzwanga noma kwangena enhlizweni yomuntu. Oh, he, ukhazimula kangakanani uNkulunkulu? Awufuni ukumethemba uma uthangela futhi ushukunyiswa na? Ndimalo kini namaKristu, laba bazibiza ngamaKristu futhi nijikeleza nokudangala. Awu, angazi futhi uma ngiye esontweni. Oh, uyizithiya zidabukisayo. Andingitshele, phakamisana makhala enu, qondisa izifuba zakho. Oh, he, oh, sebenzisa kukholwa. Ukukholwa kungubazi, kunjalo. Ukukholwa kuneziboya ezifubeni zakho, mfowethu. Ngiqonde ukuthi kunemisipha emikhulu. Uma kukhuluma, zonke izinkathazo ziyaqhathaka, zisuke ecaleni lilodwa ziya kwelinye. UDevon uthi manje ungeke nje waphumelela, angeke wenza lokhu, unamahloni okufakaza. Ukholo luyavuka luthi thula nginephansi. Amen impela. Ukholo kuthatha isinyathelo, yilokho esikudingayo namhlanje kuwo wonke umhambo ezweni. Qondisa ikhanda lakho. Ibhayibheli lathi ngenkathi ngangi uDavide wathi ngenkathi ngangesaba ngahamba no ngathemba yena, ngenkathi ngangesaba khona ke ngathemba yena. Noma ngabe yinini uma ngiza ngisho ekusabeni ukufa amathunzi, ngenkathi uPawule ehla wathi kufa lubuthozi lwakho na thuna kubi ukunqoba kwakho na. Fowethu, izimpilo zamadoda amakhulu zonke ziyasikhumbuza singeze izimpilo zethu ziphile ngokuphakama kakhulu ngokuhlukana, zisishiya ngemuva amanyathelo ezihlabathi zesikhathi. Sikulumbe sihleli ngale maqhubeni asezulwini enkazimulo, lapho ilanga lingazoze lashona kulowo muzi, lapho abangcwele sebevele beyamemeza lawo maqhawe amadala kholo ebuka emuva phansi phakathi kulezo zindawo ngale, futhi ebona indlela yethu yenziwa ngenkazimulo. Ngifuna ukuhlala nawo futhi ngibone ukuthi ngibhekise ikhanda lami phezulu emoyeni, futhi ngathemba uNkulunkulu futhi ngaqhubeka ngesikhathi sesiphepho. Oh, hey, asikhuleke.
Our heavenly Father, we thank thee this morning for Jesus.
Bamoyethu sasizulwini sibonga wena kulokhu kusa ngoJesu, sibonga wena ngokupheleliswa kwevangeli, ngokupheleliswa nemibuso yaphakade yaphakade likaNkulunkulu yize likhulunyiwe.
He called us and chose us in him before the foundation.
Futhi ngokwezwi lakhe wasibiza futhi wasikhethela kuye ngaphambi kokusekela kwezwe, futhi waloba amagama ethu ngaphambi kokusekela kwezwe.
When God speaks a word, it's got to happen.
Uma uNkulunkulu ekhuluma izwi kuzomela lenzeke, kumele nje lenzeke. Futhi wakhuluma amagama ethu ngenkathi ukhuluma igama lakhe.
You chose us with him.
Wasikhetha naye ngaphambi kokuba yizwe liqale. Ngakho ke kunolutho ebesingathi besingalenza Nkosi. Akukho ezintweni, akukho esingagabisa ngakho noma siqoshe ngakho. Into eyodwa esiyishoyo ngokuthi uNkulunkulu, siyakubonga ngomusa wakho, siyakubonga ngomusa wakho Nkosi. Ukubona ukuthi sasingabafokazi kodwa manje wena usiphelelisile ngaloyo mhlatshelo ophelele lowo esime kuwe. Wo uNkulunkulu, simi kuye namhlanje njengoba siqhubeka. Sibonge wena Baba ngalezi zinto. Sicela uma kukhona oyedwa phakathi lapha namhlanje Nkosi, lowo ngekho kuleso simo, makuthi bona ngalesi sikashana benze isabo esisodwa, futhi esisaphakade nezinqumo ezingunqamula juqu ngaphambi kokuba wena wenze kwakho kokugcina, futhi kubiza okungunqamula juqu enhliziyweni yabo. Siyakhuleka ukuthi uzosipha khona ngegama likaKristu. Futhi ngenkathi sisagebisa amakhanda ethu, ngiyazibuza uma kunomuntu onjalo lapha kulokhu kuza ngempela osentombini le. Awukaze uphaphamele kuqondene ukuthi ufanele usindise umphefumulo, uzofanele wenze into ethize na. Futhi ufuna uNkulunkulu akukhumbule njengomsindiso mphefumulo, ufuna ukuba ngomunye ozophuma futhi azame ukuthola imiphefumulo isindiswe na. Ubungaphakamisa isandla sakho uthi uNkulunkulu ngikhumbule. uNkulunkulu akubusise, lokho kuhle kulungile. Ngabe ukhona umuntu onjalo lapha kulokhu kuza ungakaze nakanye amukele uKristu njengomsindisi, kodwa kulokhu kuza ufuna ukwenza leso sinqumo esingunqamula juqu nesaphakade na? njengoba ubona ilanga lishona ngale futhi uyazi izinsuku zimbalwa njengaphezulu futhi angeke sisaba lapha futhi uyakwazi lokho kodwa ufuna ukuza embusweni kaNkulunkulu ufuna uNkulunkulu akwemukele futhi uyakholwa ukuthi uyakwenza futhi uzophakamisa isandla sakho kulowo mphumela kulokhu kusa ukuthi uyakholwa ukuthi uKristu manje ukuthatha njengomntwana wakhe uNkulunkulu akubusise futhi uNkulunkulu akubusise umunye umuntu thizeni uzothatha yena njengomsindiso oqondene nawe kulolu suku na uzophakamisa isandla sakho ukuthi kusukela kulolu suku kuqhubekele phambili manje ngizokhonza uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yami ngiyakholwa futhi ngifuna ukukhunjulwa yonke impilo yami into thizeni ngongqothe inhliziyo yami futhi yangongqothe inhliziyo yami futhi ngiyicimile futhi ngiyasaba ngingahle ngikucime ngesikhathi kungesizo manje futhi ngakho kulokhu kuza uNkulunkulu ngomusa ngiyaphuma futhi ngiphakamisa isandla sami yiba nomusa kimi soni engaba khona umunye na uNkulunkulu akubusise abusise nawe ntombazana incanyana ngiyasibona isandla sakho nawe sithandwa kulungile umunye umuntu ubungaphakamisa isandla sakho uthi ngikhumbule ngabe khona umhlubuki futhi athi futhi Branham ngingumKristu kodwa ngisikhubekiso komunye njalo ngiyahlubuka futhi ngenze kungafanele futhi ngiyamthanda uNkulunkulu uNkulunkulu wangithatha kumusa ngiyazi ngikumntwana wakhe kodwa angigaze ngikhuthale angigaze ngenze umsebenzi wenkosi ngiyaphambuka njengandlela thize endleleni futhi ngingene futhi ngiphume futhi ngingene futhi ngiphume kodwa into thizeni qhubeka nokungibamba nje enhlizweni yami Mina matoni kubufakazi bami bengingaba namahloni ukuhlangana noNkulunkulu kulokhu kusa akukho mphefumulo wodwa noma akukho lutho ngingifuna uNkulunkulu angibuyisele muva futhi angange ohlangodini lwakhe olophayo futhi anginike kubhaxabula kwami okungifanele futhi angenze ngibe ngumKristu ngempela kusukela namhlanje kuqhubekele phambili ngizophakamisela isandla sami kuNkulunkulu yilokho engifuna ukwenza eNkulunkulu uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise wena lokho ma uNkulunkulu ubona inhliziyo yakho futhi iningi lenu eniphakamise izandla zenu ngiyanazi ngiyayazi impilo yenu enokwehla nokwenyuka ngenkathi nisa amanye amaKristu ayakhuleka ngiyasazi isimo senu esinokwehla nokwenyuka ngiyakwazi ukuhlubuka kwenu uNkulunkulu ubazi kangcono kangakanani uma bengibazi Ngiyakubona uze altare uzame ukwenza ukuqala futhi ubuye lemuva uzame ukwenza ukuqala futhi ubuye lemuva indoda yehliswa isifile izinsuku ezimbalwa ezidlule le ebivame ukufundisa usathi sikole lapha ngiyazaba abanye babantu bakubo lapha bengiyolibiza igama abaningi benu bayazi ukuthi ngikhuluma kubani le ndoda ebiza santweni buye lemuva ibiza santweni buye lemuva yayifuna ukwenza kahle Yaba nesahlakala noNkulunkulu yayiyindoda elungile enhlizweni kodwa yathola ukuphuthaza nezinto zezwe kakhulu yafa insizwa yalishiya yizwe manje ngiyazibuza ukuthi uyoba yini umvuzo wayo niyabo ungakwenzi lokho mngani hlale yani sini Le ndoda ibingabuyela emhlabeni namhlanje futhi ime ngale telopheni noma yikubi indawana efanayo la eyafela khona biyomemeza futhi gijimele ngasethabenakele kakhulu njengoba ibingenza kana nje kutshela bekuyoba nemiphefumulo esindisiwe kuleli viki elizayo uma ubengafika lapha usengaphesheya komuqa manje kodwa kumbule inqobo nje uma kunephakade ngokujula njengezibhakabhaka abasoze baba nelikethi uba ukusindisa umphefumulo abasoze Baba nelinge ithuba ukuphilela uNkulunkulu wenze izinqumo sakhe ezingunqamla juqu uthini ke sakho kulokhu kusana azikulungise kuNkulunkulu ngesikhathi sinamakhala ethe kotheme siphe inothi lincanyana ngakwelinge icala leJordani ngakwelinge manje kubekani nikhuleka leJordani esinkundleni ezinhleze kancane manje sonke laphi sihlahla sokuphila siqhakaza kunokuphumula kwakho uJesu qabula zonke izibopho uJesu qabula zonke izibopho uJesu yine kubuyisele muva na zonke izibopho Genka Chegu Kulula Giyo Saranjalo Jalongim Konza Giyo Saranjalo Jalongim Konza Giyo Saranjalo Jalongim Konza Gogubawa manje sonke ndawonge kancane ngakwelinye icala lejordani njengaphesheya komfula ngale ezinkundleni ezinhle ze itheni laphi isihlahla sokuphila Sikagaza Kuno Kupumula Kungani Ches Ukabu
The indifferent fetters The religious fetters
Zibobo za kunganagi Izibopho zenkolo, isibopho sobuhlelo, isibopho sokona, izibopho zokungakholwa. Jesu.
His presence is near.
Bukhona bakhe buseduze. Zonke izibopho. Yenza sinqumo sakho nje ngenkathi. Ekukhulu. Giyo salanjalo, njalo ngimkhonza yena. Nkulunkulu akubusise nenekazi. Ngimkhonza. Umunye umuntu futhi vumela izibopho zicashule yonke indawo awufuni ukukhululeka namhlanje na uzenzisela bani nje na kungani udabukisela wena uqobo uma ungakhululekile moya ongcwele zonke izixhobo zisuka endleleni moya kaNkulunkulu uhamba wedwa ngenhliziyo yakho uNkulunkulu akubuzise dade wethu ngakwelinye icala mhlawumbe jize encinyane into endala ekubambile awufuni ukuba usindiswe na ngithemba ukuthi amagama yethu asongwe ndawonye uNkulunkulu akubuzise mfowethu ngithemba ukuthi amagama yethu asongwe ndawonye ngale nkazimuleni njengezinkanyezi zikaNkulunkulu zikhanya njalo njalo buka ngale futhi uthi nakho kuma umfowethu uBrenham ngiyothi o yebo mfowethu uyakhumbula abantu ethabekenakele ngalokho kusa na qhakaza kunokuphumula kwakho ngiyohlala njalo njalo ngimkhonza awufuni ukukwenza na uyohlala njalo njalo ngimkhonza Ngikufuni yini ukunyugela yatshare manje na nje leyo encinyane into ethize endala imendleleni yakho uJesu qabula leso sibopho woza ngenkathi ekukhulula phansi esiphambanweni lapho umsindisi wamafela khona Phansi lapho ekuhlanzeni esonweni ngakhala lapho enhlizweni yam kwakunegazi elabhecwa udume egameni lakhe kameni lake liliguku oh tu
and
Ngale zoni lapha eAlchara subuki mtshele ngakho manje kwakukuphi na lapha endlizweni yami kwakune uyaguqa lapho wedwa noNkulunkulu manje ubheke wena akukho ngisho umzililo ongawa ngale kwakhe ukuba azi Oh, woza gulom tombo cebe kakhulu omnandi ozothile uma ungakazi umamukele umoya ongcwele woza ulapha ezinyaweni zomsendezi oziphonse phakathi namhlanje futhi wenziwe uphelele awudume ogwelakhe ngibambe labo manje ngenkathi amakhanda enu ekhotheme wake waqaphela abantu abemukela uKristu na bheka ukuthi indawo enjani ababekuyo bakuthola kanjani ubabona benze ngendlela efanayo impela uma kuyingolo ephambene nokukholwa kuyikho futhi isetshenziswe futhi okwemizwa ingane yokuliswa kanjalo leyo indlela okuyohamba ngayo uma kubanda kusemthethweni nokunganaki imvamisa ngendlela abayiyo bamukela lolo hlobo lomoya ngoba yilokho lapho okusebenzayo khona ke ngithatha ungiyise esiphambanweni ngithatha ungiyise endaweni lapho kunomoya unyakaza ozothisa inhliziyo yami Nakuba ngikhuluma ngolimi lwabantu nolwezingelosi nakuba ngiphisa ngazo zonke izimpahla zami kondla abasweleyo umzimba wami ushiswe njengomnikelo ngibe nolwazi ukwazi zonke izimfihlakalo nazo zonke lezi zinto konke kuyodluleka kodwa ngenkathi lokho okuphelele sekufikile okuwuthando kwakhuthazela njalo njalo uthando lwenziwa ukukholwa Ungeke weza manje ngikathi lolo thandekayo zithobile umuzi omnandi kamoya ongcwele unyakaza lapho yalitshare manje Kukapazi nje uthi Nkulunkulu yiba nomusa kimi ngifuna wena ungiphe manje inhlizweni yami lo moya osebandleni manje ngiyaguqa futhi ngiyacela futhi ngokukholwa ngiyakholwa ukuthi uzongipa khona uzohamba usuke lapha umunye wabathobekile omoya bamnandi kwedlula bonke kuyoba konke sekuphelile khona ke Ngisindisiwe ngokumangalisayo kakhulu esonweni Jesu kamnandi kakhulu hlala ngaphakathi Olapha esiphambanweni lapha ngingenisa khona Udumo egameni lakhe Odo Ngikathi sisaculaleli ngiyazibuza uma kukhona noma yimabe amaKristu abayothanda kuphinda kwahlukaniselwa ukuphila kwabo nalaba laba yalitshara ozele umoya ongcwele nensindiso ubungathanda kuguqa phezulu lapha nathi ukhuleke nathi okwemizuzwana njena noma yini onesidingo sayo akukhathaleki ukuthi kuyini uma kungukugula kunesidingo sokuphulukiswa uma kuyinkinga futhi udinga kuba ngcono uma ukhathazekile futhi uhlutshwa unesidingo unesidingo sokuthula woza manje ngeke na oh woza kulomthom ocebile kakhulu nomnandi phonsa umphefumulo wakho swale ngokuka msindisi ngijabule kakhulu kubona abaningi kakhulu beza kulokhu kuza phakathi namhlanje futhi wenziwe uphelele Udumo
You see it's a work of the Holy Spirit. He does this.
Ngoba ukungumsebenzi kaMoya ongcwele uyakwenza lokhu kungesiwa amadingozi okuqinile kujulile kungesikho ukuhlanya akusikho ukugcina umthetho uthando lolo likudonsayo lusiphoqelela lapha endlizweni yami kwakuyigazela bhecwa odume egameni lakhe
Wonderful.
Yamagalize, oh, good mood and jay, good jam, and you go down to Laguna.
I don't know how you feel, but I just feel like in my heart.
That's what you see, Zanjani. But on his and God, if it's any army, who's on jail, Gukataga was in Yembez, Gunga Paratilaco, Wesela Panzi, Umoyong Velagan Gunungu, and jail, where's on Sevens? Fighting in the bar, the Linjanga Led, a Led, a Lipugil, and Bella, there's a Labans and the Nimboom, the Gubali Pin, the Limoon. Cheers, Gison, Des, Pamanue, Bunon, Tombo, Mangalisa. Zitameli azisize zithule lelo manje ngenkathi abazisolayo bese altare becela ugeleza uvele emthonjeni waseKhalvari esiphambanweni esiphambanweni oh yibutumo lwami Jalo futhi umphefumulo wami osithi weyo uyakuluthola uphumule ngapheshe womfula Nkulunkulu baba wethu siza kuwe namhlanje sizithobile siphukile umoya ongcwele ungena phakathi ezwini Wakristu kakhulu yabonga futhi abonga kuwe ukuthi bakwemukele bazalwa kabusha wena kugcobile lokhu kusukela ngaphambi kokusela kwezwe ukumemezelile Wathi nginezinto eziningi ukukutshela zona engingeke ngakutshela zona manje kodwa ngenkathi yena umoya ongcwele esefikile uyokwembula lezi zinto kinina futhi uyonifundisa nihole sinakubonga kukhulu kulokhu kuza ngomoya ongcwele ombule izwi likaNkulunkulu wena wathi futhi uyoletha lezi zinto kowami enkumbulweni wenu engizishilo kini futhi uyonikhombisa izinto eziya kuza sitshelwe kakhulu ukuthi unathi namhlanje futhi ngezimfundiso zezwi nokusebenza kukamoya ongcwele ubangele wakristu ukuba aphaphanyiswe wabangela izono ukuba zize kuwe abahlubuki baphinde bazehlukanisele bona uqobo baba baphezu kwe-altare wabangela abagulayo nabakhathazekile abahluphekile ukuba beze futhi bakhothemelise amakhanda abo ukwamukela ukuphulukiswa kwemzimba wabo bazi ukuthi izwi lakho elikhulunyiwe liyiqiniso konke okunye kuyohluleka kodwa izwi lakho lizoze lahluleka iqiniso niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhuliwula futhi siza ukwamukela kulokhu kuza lokhu osihlinzekele khona ekuhluphekeni kwakho kokuzimela nenhlawulo ekufeni kwakho owasenzela khona futhi ngokukhululeka Nkosi Jesu siyakwemukela siyalikholwa izwi likaNkulunkulu sikholwa ukuthi wathembisile loyo oza kimi angeke nangayiphi indlela ngamlahle ngaphandle Oh, Nkulunkulu, isithembiso sinjena pho. Kule ndaba ukuthi kungokwani, wena wathi, ngenkathi ukhuleka, kholwa ngokuthi uyakwemukela kucelayo, uyakukwamukela. Manje baba, uma sikukholwa ngokoqobo, kuyaxazulula, siyakukholwa, kuqedhiwe, khona ke sisebenzela phezu kokuvuma kwethu ukuthi usenzele khona. Kungesiko ukuthi sifanele, sifanele, kodwa ngomusa wakho ngasifanele esinawo ngawe, sikholwa ngokuthi umsebenzi usuqediwe. Futhi njengalabo abazisolayo nalabo abezayo kulokhu kuza, abazihlukanisela bona uqobo nalabo abazele izinzuzo zokukhathazeka, njengoDavide wathi, bonke inkosi, oh mphefumulo wami, futhi ungakhohlwa yizo zonke izinzuzo zakhe, lowo owathethelela zonke iziphambeko zami, ukuhlubuka kwami, futhi lowo owaphulukisa zonke izifo zethu, lokho izinzuzo zekholo. Kulisa kumukela ngokukhole kulukukuza ngokuza phezu kwezwi likaNkulunkulu elakhulunywa ngaphambi kokusekela kwezwe uma kwakungenzeke ukuba khona kwenzeke ngakho ke kungenzeke kithina ukuba singatholi lokho esikucelayo uma sikucela ngethemba lokukholwa futhi lokho kulele ezinhliziyweni zethu Nkosi ukwambukele sikucelile Jesus sisendeze duze nesiphambano lapho isitsha siza njenge sikhukhule Nkosi nyusa ipanela umelane naye busisalele lincanyana ibandla elilindile Nkulunkulu engathi umoya wakho ngcwele kwathatha labo abahlukanisele izimpilo zabo lamadoda nabesifazane abaguqe altare laba aboni abezayo futhi bakhothamisa amakhanda abo bathathe bayize embusweni wakho Nkosi siyaqonda ukuthi ukukholwa kungokwabo uqobo ngomzuzu bekholwa nguwe loyo ngumzuzu wena obamukela ngawo ngoba wena uthe akukho umuntu ongeza uma ubaba wami kamdonsi futhi wonke ozayo ngizomnika kuphila kungune phakade futhi ngiyomvusa ngosuku lokugcina lelo yizwi lakho Nkosi siyalikholwa futhi kuphelile umsebenzi ufeziwe futhi siyakubonga ngakho sibonga wena ngokuphulukiswa kwawo wonke umzimba uwa wonke umphefumulo okhathazekile kuye yonke into ukuthi yeyakho labo ababenezandla zebuthakathaka zilengela phansi labo ababesaba labo abakade bezibuza uDavid wathi ngenkathi ngisatshiswa kathuka khona ke ngatheba kuwe futhi ngaqhubeka uNkulunkulu asibhekise ngakhala yethu phezulu kulokhu kuza singesiwa amagwala kodwa amaKristu akholelwa kuJesu Kristu engathi sikaqhubeka nobufakazi bethu bukhanya Kwangathi ngokuphulukiswa komzimba wethu ngobufakazi bensindiso yethu engathi singazuza abanye beze kuwe siphe khona baba njengoba bonke altare sibabekile Sipakholwa kodumo lwakho njengoba sikholwa wena futhi silinda kuwe Nkosi lapha yilapho sigeze nje ebuhleni bakho sigeze sithembisweni sakho sizwa leyo ndumiso kamoya ongcwele usifunisisa ukuba size kuwe Sikuthanda kangakanani sikudumisa kangakanani ngikudumisa kangakanani Nkosi uqobo lwami lapha emuva kwaleli tafule lingcwele nezandla zami ziphakamele kuwe ngiyakukhonza uNkulunkulu wami ngikhonza wena ungumphulukisi wami umsindisi wami inkosi yami umhlinzekeli wami ubaba wami umfowethu konke kukho konke kwami kudlala kuwe Ngamandla ami phambi kwabantu wena uDavid wathi ngiyokukhonza enhlanganyelweni yezinceku futhi ngiyokunika indumiso phambi kwabangcwelisiwe kulokhu kuza ngiyokudumisa ngokungiphulukiza ngiyokudumisa ngempilo yami ngiyokudumisa ngesimo sempilo yami ngiyokudumisa ngokulunga ongikhombise khona ngiyokudumisa ngabangani bami ngiyokudumisa ngayo yonke into Nkosi ngiyamangalisa injabulo engakhulumekiyo negcwele inkazimulo ngikudumisa kangakanani ngingakudumisa kangakanani kokhandlekile ngingakudumisa kangakanani koyisoni njengomsindisi ngingakudumisa kangakanani kokhulayo njengomphulukizi ngiyakudumisa kangakanani kumambuma njengenkosi Ngoku uthanda kangakanani kulokhu kuza ngingatusa kangakanani ngitusa wena Nkosi kulabo abanyetheleke phansi babe injabulo ejabulisayo kwikhempu sikubonga kangakanani Oh wena ulidiwala endaweni yabakhathelo umphepho esihlathini sesiphepho isiqala isiphetho isiqala nesiphetho imbali yaseSharon umduduzo wesigodi inkanyezi yokuza Oh sikuthanda kangakanani sikukhonza kangakanani futhi sikudumisa kangakanani wena ongena kuqatshaniswa uphakade sinika udumo Oh sizokukhonza futhi sikunika udumo kuyo yonke iminyaka sambukele Nkosi njengoba sinikele lezi zibusiso izithelo zodebe lwethu wathi singabantu abayinqaba abasebukhosini bobupristi sinikele umnikelo wangokomoya izithelo zezindebe zethu zinika indumiso egameni lakhe simdumisa kanjani Simkhonza kangakanani njalo njalo futhi njalo Oh mukele kubonga impela kwenhliziyo yethu yenze izindebe zethu Nkosi ukuthi okuvele kujileni kwenhliziyo ecelekileyo sikhonza wena Sazi ukuthi akusiko lokho singakwenza akusiyo impilo yethu impilo yakhe akusiyo insindiso yethu insindiso yakhe akusiyo izulu lethu izulu lakhe Oh asisiyo imisebenzi yethu imisebenzi yakhe akusiyo umbuso wethu ngumbuso wakhe akusiyo udumo lwethu kodwa udumo lwakhe akusiyo amandla ethu kodwa ngamandla akhe sikujana kangakanani akusile ibandla lethu kodwa ibandla lakhe sikugonza kangakanani ngokuba lokho yizinhliziyo zethu Nkosi leyo yizinhliziyo zethu samukele uNkulunkulu thumela itabanakele lika Branham elincane ukuthululwa kukamoya uyokwenza Nkosi na zingabadingayo lapho ekhoneni uNkulunkulu thumela phansi isihlabi sezibusiso thulule inkuvula kaNkulunkulu yaze kuqaleni neyakamuva babathiza benuswethu kabusha Nkosi mvuthise ngevangeli siyamthanda namhlanje Nkosi uyinceku yakho siyakhuleka ukuthi uzogcoba inhliziyo yakhe Joba izinhliziyo zabanye abashumayela endlini kulokhu kuza nalolonke ilunga engathi zingaphuma lapha Nkosi futhi ungakhohlwa eyakho eswele engafanelekile nceku mina uqobo Nkosi ukuthi uzongigcoba kabusha ngomoya ongcwele sibe khona Nkosi sibe lezi zibusiso ngokuzithoba silinde ealtare sazi ukuthi siyakwamukela sizigeza thina uqobo kumoya wakho ongcwele futhi singenamahloni evangeli likaJesu Kristu amandla kaNkulunkulu kuyo insindiso sibonga kangakanani wena ngakho ngolunye usuku olukhazimulayo sithemba ukukubona Nkosi sibeke izandla zethu phezu kwezinyawo zalowo omi nathi namhlanje lowo esingeke sambona kodwa siyazi ukuthi ulapha simdumisa kangakanani ezansi kulo muzi langalisoze lashona izimbali ziqhakaza njalo njalo nelangalisoze lashona ngizasengathi ngikahamba ngiqhubeke ngiyakwenza ngizasengathi ngikahamba ngiqhubeke izimbazi khakaza njalo njalo nelanga lisoze lashona bangaka bezwa ngaleyo ndlela napha kabiza isandla sakho ngize sengathi ngingamemeza ngezinye izikhathi kuyakwenza ngize sengathi ngiyamemeza ngiyakwenza izimbazi khakaza njalo njalo nelanga lisoze lashona ngizasengathi ngikahamba ngiqhubeke ngiyakwenza ngizasengathi ngikahamba ngiqhubeke izimbazi qhakaza wena ngosekhandeni lesikepe Nkosi wazi konke ngaso sicela lesi sibusise egameni likaKristu amen baba othandekayo osezulwini njengoba sidlula sehle altare sibeke izandla kulabo mhlawumbe abalinde ukuqhubeka kwezibusiso kwangathi umoya ongcwele ongathintanga nje ngendlela ekahle kodwa siyakhuleka baba osezulwini ukuthi uzosipha isibusiso khuluma baba osezulwini yiba nomusa kudade wethu Baba othandekayo sezulwini njengalona wesifazane othandekayo lapha ihamba inyuka lapha ngokukholwa izinsuku eziningi ube lapha lezi zinwele zimpunga nokushiwa bana kodwa umningi kangakanani umsebenzi onzima obufanele udlule ngapha akukho kungabaza kodwa lokhu lezi zandla ezinakho kwehlela phansi emakhazini ebhayibheli kuphakanyiselwe kuwe akungabazeki kodwa iqinise enhliziyweni kulokhu kusa njengoba ixhuga phakathi kuleli bandla nenduku yokuxhugela ekhwapheni lakhe kodwa manje ngokukholwa uyibeka phansi ukuba hambe mphilise Nkosi uzele izibusiso zikaNkulunkulu ngiyakhuleka Nkulunkulu wasezulwini ukuthi uzombusisa futhi kwangathi engangaphinde abe nokuba nakho izinsuku zonke zokuphila kwakhe muphe amandla emzimbeni wakhe mvumele azuzele wena imiphefumulo Nkosi embusweni kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu amen Nkulunkulu akubusise dede wethu unga awusoze wafuneka usebenzise leyo nduku yokuxhugela endala angikhola nhlobo uzukahle futhi ngiyakhola uyekhaya ngaphandle kwayo amen Umozubuma ngaphandle kwesakhiwe ibeke ihlombe lakho futhi uqhubeke ngaphandle konke kobe sekuphelile. Baba uNkulunkulu siyakhuleka ukuthi uzobusisa lolo wesifazane omi lapha namhlanje menza phelele ngokuphelele siphe khona baba sibeka izandla phezu kwakhe futhi siyakholwa egameni likaJesu. Baba uNkulunkulu sibeka izandla phezu kukadade wethu Slotha futhi simcelela ukuba aphulukiswe. UNkulunkulu othandekayo sibeka izandla phezu kwethu. Ngazi ukuthi uzizwa kanjani? Ngizicela ivesi, culani chorus kange nami. Obuqalo kuvela leli tembo lika moyo ngcwele. Kwabungujohane umpapathizi wafa njengendoda. Ngakho ke kwafika inkosi uJesu bambethela washumayela ukuthi umoya ubuyosindisa abantu esonweni. Liqhubeka livuza igazi, yebo, livuza igazi. Leli vangeli likamoya ongcwele ngiyalithanda, livuza igazi. Ikazi
labafuizwe
yalisho abafune kukusho abafele iqiniso. Leli vangeli likamoya ongcwele liqhubeka livuza igazi. Ngakho-ke bakhandwe ngamatshe uStefan washumayela emelele nesono, wabacasula kakhulu, badumela ikhanda lakhe, kodwa wafese emoyeni, wanikezela ngomoya futhi wahamba ukujoyina abanye. Leso sixuku sabanikela ngempilo, laqhubeka livuza igazi. Leli vangeli likamoya ongcwele livuza igazi. Ikazi labafundi abafele iqiniso. Leli vangeli likamoya ongcwele livuza igazi. NanguPetru noPaulu noJohane umfundisi banikela ngezimpilo zabo ukuze leli vangeli likhanye. Baxubanisa igazi labo nabaprofeti bakudala ukuze izwi leqiniso likaNkulunkulu ngobuqotho belingashunyayelwa. Liqhubeka livuza igazi, yebo, livuza igazi. Leli vangeli likamoya ongcwele livuza igazi. Ikazi labafundi abafele iqiniso. Leli vangeli likamoya ongcwele livuza igazi. Imiphemvulo engaphansi kwe-altare ikhala koze kube nini na, ukuba iNkosi ijezise labo abenze okubi. Lelani, kodwa kuyoba nabaningi abayonikela ngegazi lempilo yabo ngaleli vangeli likamoya ongcwele nokuwululeka kwesikhukhula. Liyaqhubeka livuza igazi, yebo, livuza igazi. Leli vangeli likamoya ongcwele livuza igazi. Ikazi labafundi abafele iqiniso. Leli vangeli likamoya ongcwele livuza. Bangakojabulile kulokhukusa ukuthi wembukela umoya ongcwele na, phakamisa izandla zakho kumangalizi na impela. Livuza igazi. Xhawulanani nomngani wakho omeduze kwakho. Livuza igazi. Thani mayidumise iNkosi mfowethu ngakho konke ukulunga kwakhe. Ivangeli likamoya livuza igazi. Uyigazi labafundi abafele iqiniso. Leli uNkulunkulu akubusise mfowethu, uNkulunkulu akubusise. Ivangeli livuza igazi. Ulivuza igazi. Yiko, phakamisani izandla zenu li vuza igazi. Leli vangeli likamoya ongcwele livuza igazi. makazi labafundi abafeli qiniso lelivangeli likamoya ngcwele elelivuzayikazi haleluya livuzayikazi lelivangeli likamoya ngcwele olifuza ekas livuza ekas lelivangeli likamoya ngcwele Wakumuni makalicule Ikazi labafundi Kukulo kubusize tete wethu Yebo kuyamangalisa Ngiyajabula kakhulu kuzwa lokho Kukulo kubusize Nenekazi lakhulekela nje ubeloke hamba manje iminyaka emithathu eduza uNkulunkulu manje ake sicule leli cule lihle lidala bangako lithandayo leli na ithemba kubaba ithemba ntendaneni ithemba kumoya ongcwele okuthathu kokukodwa kulungile tete wethu sinike themba Ndotanini ithemba kumoya ongcwele okukathathu kokukodwa Amathemona yothumela naboni bavu Ithemba kuJehova yonke into liyo Bangabathanda isinye sijabule sixuke sinjenga lezi na Kungani uNkulunkulu akubusise dede wethu Asicule zonke manje wonke umuntu ekugcineni kwephimbo labo
Thank you sister God bless you
uNkulunkulu akubusise dede wethu ngiyabonga dede wethu uNkulunkulu akubusise amen uNkulunkulu akubusise yebo amen amen uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise dede wethu othandekayo uNkulunkulu akubusise dede wethu izandla zakho futhi ulicule manje uNkulunkulu abe nawe sithe sibona Ngikubona kubusise tete wethu kele ngichokozeka kakhulu ukukubona phezulu lapha kulungile uNkulunkulu akubusise Wokuyazi ukuthi ubani lo nomemezayo ngikuthi tete wethu kele niyazi ubezo uthevela izame kumbulala phandle lapha ngengozi yebhodo futhi kwamyisa phandle lapha sibedlela wonke sikekile futhi bathi ubengeke aphinde ahambe nakho konke kodwa umusa kaNkulunkulu nguye waphiliswa kuzwakala njenge salvation yami phezulu lapha namhlanje ekuseni asidumise inkosi ngaye wonke umuntu nonke ozali hlanganani notete wethu kele futhi nimqhawula njengoba niza lidlula yazi lonke liyajabula kubona utete wenu futhi lapha yehlani nimqhawula khona lapha yalitshare nonke kwenzeni wonke umuntu ngiyajabula kukubona awu ayidunyise inkosi size sibonane size sibonane uNkulunkulu abe nawe size sibonane futhi futhi Neville size sibonane size sibonane size sibonane ziyawenzeka nje size sibonane size sibonane size sibonane uNkulunkulu akubusise mfuthi Neville amen uNkulunkulu akubusise Sime futhi sikhulumise makhanda yethu okomzuzu nje ngizokwenza ngikathi ukuthi yesikhipha khothemisana makhanda yenu okomzuzu nje ekukhulekeni mfowethu Neville uma uthanda